Enkosi mjani uNevin, inkosi kusikelela. Ulungile kakhulu ukuba sibuye kwakhona ngale ntsasa ukubuyela endlwini yenkosi. Ndiyakholwa ukuba kwathiwa ngelinye ixesha, ndavuya xana bathi kum makhe siyeni endlwini yenkosi. Charlie, phuma emva kwaloo pali kwaye uze apho uzokuzifumanela isitulo. Yiza yonyukela apho. Dade, ingaba sikhona isitulo emva phaya ndaweni ethile sibe nokuxinanisa nantsi indawo kanye apha phezulu nenekazi. Yiza kanye apha phezulu, apha Charlie, yiza apha uhlale phantsi ngakweli cala, apha phezulu ukuze unganyanzeleki ukuba ume. Ngalo lonke ixesha lankwenkwe ivela kude ezantsi ekhe ndakho ukuza kufika apha phezulu. Iyavuka qho kusasa kwaye siya kuyifumana kanye apha phezulu. Nantsi indawo apha ekupheleni kwesitulo apha ukwenzela omnye umntu. Kukho inenekazi elimileyo ngasemva emva phaya. Yiza kanye apha phezulu, nasi isihlalo kanye apha dade, msondele kanye apha phezulu, yiza kanye qhubeka. Kwaye ndiyacinga ukuba umntu othile kwisitulo esinamavili phaya bakhona. Ewe, kukho esinye isihlalo kanye ngapha ukuba umntu othile ufuna esinye emva phaya ngasemva kanye apha, nasi isihlalo kanye apha, nasi esinye kanye apha phezulu kananjalo nje zonelise. Ewe, ungasifumana esinye kanye apha ngoku. Yizani kanye ngaphambili, thabathani izihlalo zenu kwaye nizive njengenene. Sifuna ukuba nikhululeke ngeli thuba sizama ukuzisa ilizwi lenkosi. Oh, kulungile kanye ukuba sibe lapha. Ndikhange ndimbone uCharlie eqongeni, ingaba usemva phaya ke mfumaneni phandle apha bethu. Bendikunye noCharlie ezantsi phaya kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo kwaye andikwazi ukudlula ngapha kokuya endlwini yakhe ndize nditye. Ke ndiya kumzisa kanye eqongeni ngale ntsasa. Yonke imihla esiza phezulu apha uma ekujikeleni kodonga phaya ukuze anike umntu othile isihlalo. Ke ndiye ndajonga phandle ngale ntsasa ndambona imi phaya ndacinga ndiya kumngenisa apha ngoku. Ke kukulungi ngoku siya kufumana umyalezo ngale ntsasa womzwana uRussell Cox. Ophu Nelly ndi oko kuya kuba kukukhwela okulungileyo kubo. Ehe, yiyo le. Ke ngokuqinisekileyo ndiyavuya ukubona uninzi lwezihlobo ngaphandle. Kwicawa egqithileyo xana ndandihamba ndaziva kakubi iveki yonke. Ndandinomhlobo olungileyo ohleli apho osuka kude ezantsi emzantsi umzwana uWest. Kwaye ndandijikelezile phakathi kwesihlwele kamva ndathi ndiyavuya ukubona unjenanje kunye nonjenanje. Ndaze ndakhangela kanye phezu komzwana uWest kwaye zange ndamqaphela wade waqalisa ukuphuma. Ngoko ndaye ndacinga yonke iveki umzwana uWest uya kucinga ukuba ndandajonga ngaphaya kwakhe njengabomi. Kodwa ungumKristu ke wazingcono ngakumbi kunoko. Uyayazi ukuba ndingumhlobo wenene kwaye ndiyazi ukuba uyazi bendingenakuyenza loo nto. Bendisacinga ngale ntsasa ndisihla ukubona abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo ngoku. Nanku umzwana uWest ebuyile apha kwakhona ngale ntsasa. Wayemzwana nodade uKid apha bavela eOhio kwaye nabanye bam. Ndiyazi ukuba umzwana uEvans ulapha, bendiye ndaya kumbona emva kwemini yayizolo ihotele esecaleni kwendlela. Kodwa ndiyaqikelela ukuba ebephumile nomzwana uFred nabanye kwaye beza bevela kude eMacon eGeorgia apha rhoqo ngecawe ezo endithetha ngazo. Ukusuka eMacon eGeorgia lowo ngumgama omde phaya ezantsi umalunga namakhulu asibhozo eemayile okanye ngcono ndicinga njalo phaya ezantsi. Beyiqhuba nosapho lwakhe yonke imihla ndithetha kwaye oko kukuthembeka. Endandi ndandicinga oh ngoko ukuba unabahlobo abanjalo abo abafuna ukumanga kuwe oku yona abo bantu abezi ukusuka kude eGeorgia naseOhio nakwiindawo ezahlukeneyo zesizwe kulo mnquba mncinci apho ukuza kuva mna. Beza apho ngokuba bakholwa laa myalezo. Yiloo nto abayikholwayo bakholwa laa myalezo kwaye ngoko ndimele ukunyaniseka kangakanani na malunga nalaa myalezo. Ngokuba hayi mna kuphela oya kube ehamba ngokuphosakeleyo kodwa ndikhokhela omnye umntu ngokungalunganga yabona. Kwaye ngoko uThixo uya kundibeka ityala ngempazamo yayo ngokuba ndingulowo owayifundisayo yabona. Kwaye ndiyanixelela ngokuqinisekileyo oko kukwenza ukuba ucinge nzulu xana uya kucinga ngemimiselo yelolo hlobo. Ke ndiyanixabisa nonke ngabanye. Kulungile ukwazi ukuba niqhuba loo makhulu eemayile kwiindlela eziyingozi nangaphaya kwezi ndlela zohola zinkulu apho iingozi zenqwelomafutha nezinto. Ukholo lwenu kuThixo luyanikhokhela ukudlula ngandlela ithile lunizise apho kwaye lunibuyisele emva. Siyavuya kakhulu ukuba nabahlobo bolo hlobo. Ndithandazela iintsikelelo ezityebileyo zikaThixo phezu kwenu. Ngo kwicawa egqithileyo ndathi ke siyakuthetha kwaye ngoko nje ndiyakubiza umgca wokuthandazela. Bendizama ukusebenza indlela ithile ukuzama ukufumana indlela yokuthandazela abantu abaninzi ngakumbi. Kwaye ukuba ndiyakwenza abaninzi ngakumbi njengacawa edlulileyo, ndi umntu othile uya kuba ethandazela mna. Ndiye ndemka apho malunga nentsimbi yesibini kwaye andizange ndiwakhuphe amakhadi omthandazo. Ukunikeza amakhadi omthandazo ngumsebenzi onzima. Andazi nokuba niyakwazi oko na okanye hayi. Abantu bayakuthiya kwaye umzana uBanks Wood wathi ngenye imini ngelithuba sasisezantsi eKentucky ukuba angazivolontiya akhuphe amakhadi omthandazo ukuba uBill akangenanga. Ke uBill ekubeni engunyana wam niyazi ngokuba bona ndifumana iileta iincwadi ezimbalwa. Wandithembisa ikhadi lomthandazo kwaye akazange andinike impuku encinci. Ke bona akanokwazi ukunika wonke umntu kwaye asikwazi ukuba sibe nabaninzi ngakumbi emgceni. Yabona umele kukuba andikhusele kwaye xana semnka umolokazana wam wathi Bill uyakufuneka ubuyisele uBill phaya namakhadi omthandazo okanye wathi awuyi kuphila xesha lini. Kwaye ke kodwa apho ndaye ndenza khona impazamo yayikukuqalisa ukucalula. Ngoko umntu othile wabuya kwakhona wathi ndilibele mama ebefuna ukuthandazeka uyazi ukuba babebuyela ntoni kungenxa yolwacalula. Yabona ke kodwa andibasoli, bendiya kwenza into ekwani. Yabona bendiya kwenza, singabantu kwaye sonke sifuna ukuphila kwaye sifuna ukwazi ukuba yintoni ekufuneka siyenzile. Yiloo nto esikodwa unokufika kuphela kangako ngezo zinto wena ngesibabalo kwaye ngoku nje umalunga nokuphelelwa xa noko kusenzeka amaxesha amaninzi. Kwaye ke umzana uBanks ubeya kukhupha amakhadi omthandazo ngale ntsasa kwaye kwenzeke ukuba uBill angene kubusuku obugqithileyo. Ke ndiye ndacinga ukuba loo nto iyakubambi ukuba nendoda enegama elihle izinto ezinjengomzana uWood ukuba akhuphe amakhadi omthandazo ukwenza abantu bamgxeke. Ndiyaqikelela ukuba uBill akanangxaki, uye wenzeka ukuba bamgxeke ixesha elide kakhulu ke uyeka nje kuhamba. Kulungile. Ngoku kule veki izayo ndimelwe kukuba ndibe seDallas ngobu busuku bangolwesihlanu buzayo kwinqungquthela yezwi lempiliso. Kuba kukhona abani na abantu abaphaya ndimele ukuba phaya obo busuku bunye ukuthetha kwinqungquthela yabo. Ndifuna ukuthetha kwisihloko esithi indlela yokusondela kubudlelwane, inkosi ithandile. Kwaye ngoko mhlawumbi kwicawa elandelayo leyo iya kube yile cawa ilandelayo. Kuba inkosi ithandile ngoku andiqinisekanga kangako. Kuba inkosi ithandile ndifuna ukubuya ndithethe ngomxholo lo ebekufanele ukuba ndithethe ngawo namhlanje, umoya kwisaqhwithi. Kwaye bendiza kuthandazela abagulayo namhlanje kwaye olo gxebe luhlobo oluthile lokukhalimela kubukhali ebandleni ngenxa yezono zalo. Kwaye lo akungomxholo olungileyo ukuthetha ngawo xana uya kubiza umgca wokuthandazela. Kufuneka wakhe ukholo lwabantu ukuya emthandazweni nakuThixo nasekubeni nokholo. Ke ndiye ndaxela umzwa uNeville ukuba abhengeze ukuba ndiya kube ndithetha ngale ntsasa ngenye inkongoma. Sakha ukholo ebantwini kuThixo. Amanye amazwi ndikhalimela abantu ngenxa yokuba bengayigcini imiyalelo kaThixo. Ngale ndlela kukwakha abantu ngenxa zonke uba babe nokholo kuThixo. Yabona. Kwaye emva kwigumbi lokuthandazela ngale ntsasa okanye kwigumbi lokushicilela emva phayana, mhlobo wam omncinci omdala umzana uKid onamashumi asibhozo anokuthile amashumi asibhozo eminyaka ubudala ohleli apha, abaninzi benu bayakhumbula xa ndandileqa kuye ngenye intsasa. Bekumalunga nonyaka odlulileyo futshane kuwo ngoku esifa, ukugula okoyikeka kakhulu kwaye oogqirha bamnika iveki ukuba aphile okanye hayi iveki. Bona ubengekhe aphile kude kube yintsasa ukuze ndimhlisele apha malunga neentsasa ezintathu ngaphandle. Kwaye ngoku wayehlile waya kwikhulu elinesihlanu okanye intololo hlobo. Wathi kwimizuzu embalwa edlulileyo ubuyele kwikhulu elinamashumi amathathu anesibini wathi uzive njengenkwenkwe. Jan uKid andazi nokuba ubungenakho nje uphakame ukuze abantu bazi ukuba ngubani lo mshumayeli mdala. Nankuya makhe sithi siyayibulela inkosi indoda isifa kumhlaza kuloo meko. Unomlingane omncinci othandekayo phaya, ngqonela ukuba ubeya kuphakama naye. Usuke nje udade uKid unjani malunga nawe ukuba uphakame phaya? Ngoku yena mbone indlela nokukhawuleza ngayo ukuphakama. Ngcono kunokuba ndinako. UThixo asikelele umzawayo nodade uKid, zangayiintsikelelo zikaThixo ezityebileyo zingaphumla phezu kwenu. Nkosi tat. Baye basokola kwezontaba zaseKentucky benyuka besihla kwiintledlana zamasimi yamalahle bebaleka bekhatyelwa ngaphandle kwaye besenziwa intlekisa betshutshiswa bephila nangantoni na abanokuyifumana besila umbona babenokuwufumana endleleni endaweni ethile baze baphilele ubukumkani bukaThixo. Kwaye namashumi asibhozo eminyaka obudala eshumayela ivangeli nangoko ngoku bakhulule kakhulu ukuba bangaphuma ngoko ndithandazela amalapho omthandazo ndize ndiwathumele kubo kwaye bona njenje bayaqhubeka ukuwathabatha bawase ezibhedlele nezinto ezilolo hlobo abantu bayangena baze bawathabathe ngoku loo nto ingene entliziyweni ngenene ayinjalo ukuba ukwazi kuphuma uye kuhlangana nabo senokubathumela ilapho lomthandazo ngolo hlobo abantu benokholo oko kulunge kakhulu umzana uRogers phakathi kananjalo ndaweni ithile phakathi apha namhlanje uyisezala kamzana uChrich umhlobo wam othandeka kakhulu ndiye ndingena endlwini yakhe kanye njengokuba ndisihla ukuya kooCharlie noNeli nabanye ezantsi phaya ngoku nasezantsi eKentucky kwaye kwaye ndandiqhele ukwehla ndiye ezantsi phaya kwaye ndizingele ngalo lonke ixesha kunye naye kwaye ap kungekudala kwixesha elidlulileyo malunga neenyanga ezilishumi elinesithathu ezidlulileyo ugqirha wamtyanda ngenxa yomhlaza kwaye wathi uhambile aze ndacinga umhlobo wam omdala oxabisekileyo igqala imfazwe yehlabathi yokuqala indoda ekhaliphileyo ngenene usapho lwayo kwaye ndambhabhizela egameni likayesu kristu kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwenzela uxololo lwesono sakhe ndisazi ngoko ukuba wayebekwe emzimbeni kakristu kwaye wayekulungele ukuya kuhlangana nothixo ndacinga umzawane wam oxabisekileyo uya kudlulela ngaphambili ngoku kwakukanye emva kwaloo mbono okanye ngaphambi kokuba loo mbono uze kumalunga nezulu kwaye ngoko ndehla ndaya kumbono waza egumbini kweza umnyama uthixo waziguqula izinto ezo bekuzinyanga ezilishumi elinesithathu ezidlulileyo kwaye uselapha namhlanje uyatya wayethabatha uhlobo oluthile ethatha uhlobo oluthile lweepilisi zesibabini zimtshisa emqaleni wakhe apha kwaye uya kuba kumca ukuthandazela ndicinga njalo ngale ntsasa ndinyuka kwaye ndiyazi ukuba ndikubhengeza oko emva kokuba ubhili sele ekhuphile okanye saya kuwakhupha bendisazi ukuba baya kukhupha amakhadi omthandazo ndaxela umkhwenyana wakhe umhlobo wam olungileyo umzana uChrich ukuba amzise apha phezulu kwaye ndacinga ukuba ndimphosile ngoko bendiya kumbamba ndimfake kwelinye lala magumbi okuthandaza apha kodwa ube nekhadi lomthandazo kwaye ndiye ndathi Basti ndifuna ukuba uphumele phandle phaya igama lakhe ngu-Everett simbiza nje ngokuba ngubasti ngokufutshane kodwa yena ndamxelela hamba uphume ungene kumca ukuthandazela kuya kuba ngcono ukuba ndikuthandazele ngeli thuba intambiso isebenza ukwenzela oko ngoko ndithanda ukuba bendisazi ekubeni bendithandazelwe ndifuna umntu othile ukuba athanjiswe xana bendithandazela ngoko makhe sityhile ebhayibhileni yethu ngale ntsasa sivuleni kwincwadi karute ndiza kufunda isibhalo esithile ngokuphuma koku ngokuphuma encwadini karute kwaye ngoku nje ngaphambi kokuba sisondele kulo mxholo babe ndinganako bendingathanda ukubhengeza itekisi yam yale ntsasa ebizwa ngokuba umhlanguli osisizalwana kwaye bendingathanda ukusondela kuyo ukusuka kumacala amane ohlukeneyo intlangulo ndandicinga kwicawa egqithileyo ndandishumayela ngendlela awathi uKristu weza kusihlangula ngayo kwaye ngoko namhlanje ndifuna ukuthetha ngo uyintoni umhlanguli uba ngumhlanguli njani kwaye khumbula umhlanguli ukuhlangula ngokupheleleyo xana ekuhlangula ukusuka ezonweni zakho ukusuka ekuguleni kwakho ukusuka kuyo yonke into leyo engalunganga ungumhlanguli o ngaphambi kokuba siyisondele makhe sithobiseni iintloko zethu kwaye sithethe kuyo ngomthandazo kwaye ngoku ngeentloko zethu zithotyiwe ndiyazibuza ukuba bangaphi ngale ntsasa kubukho abangathanda ukukhunjulwa emthandazweni ukuphakamisa izandla zenu nize nithi thixo yabona uyasazi isicelo sam ndiqanisikelele nonke ngabanye bawo wethu wasezulwini ndiyavuya kakhulu namhlanje ukuba kukho amandla amakhulu aphakamileyo sisazi ukuba thixo ukuba sinokusondela ngonyana wakhe uKristu Yesu kwaye sibe nempendulo kuloo nto esiyicelayo njengakumhlangano odlulileyo besithetha ngendlela leyo abantu babebhadula ngayo ngesikhumba seegusha neenkaka zebhokhwe kwaye babeswele bekhangela isixeko omakhe nomenzi waso yayinguthixo besazi ukuba bangakhe basondele kuye kanye ukuba babenokufumana apho wayekho. Njengoko uYobhu wakudala wathi, ukuba ndinganokuya ndinkqonkqoze emnyangweni wakhe ngenye indlela, ukuba ndingafumana apho ahlala khona, bendiya kuya ekhaya kunye naye, kwaye bendiya kuthetha kuye ubuso ngobuso. Kodwa kwakungekho ndlela yokuba umntu akwenze oko, ngokuba wayewona waza wazahlula ngokwakhe, waza waba ngowasemzini kuThixo. Kodwa ngalowo uxabisekileyo wezayo, kwaye wayivula indlela, waza wazixolela izono zethu, kwaye wasizisa phambi kothixo. Hayi njengabasemzini, kodwa njengabantwana besiza kuyise, sisazi ukuba uya kusinika sonke isicelo eso esisicelayo. Mnye kuphela umthetho obekwe phantsi, oko kukuthi ukuba unganako ukukholwa, eso sisivumelwano. USathana wabanga ukuba siyi kukholwa, kwaye uThixo wathi siya kukholwa. Ngoku idabi liyaqhubeka, kwaye isigqibo simele kukwenziwa sithi, nokuba yeyiphi indlela isigqibo sethu esinokwenziwa ngayo, yiloo ndlela esiya kuba yiyo. Kwaye sibhalwe ngokumangalisayo kakhulu zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Kwaye siyakholwa namhlanje, sisiza sisondela kuwe ukwenzela ubabalo olungcwele, sicela ukuba uya kuzihoya izicelo zethu. Kwaye sonke isandla esiye saphakama, uyazi ngaphantsi kweso sandla entliziyweni yabo ukuba babethetha ntoni na, kuba kubhaliwe kuba uyazazi iingcamango neengcingane zengqondo, kwaye unako ukuyicalula ingqondo. Siyathandaza Thixo ukuba uya kuphendula ngokobutyebi bakho nobabalo lwakho kuso sonke isicelo eso esikhankanyiweyo. Siyakucela kananjalo namhlanje Nkosi ukuba uya kundinceda, oyena uswele kakhulu mhlawumbi wesihlwele, sazi ukuba okubekwe phambi kwam apha okuthengwe ngegazi lenkosi uYesu. Ukho mhlawumbi abone abahleli apha abo babotshwe kakhulu esonweni, abo kuya kuba nzima kubo, akunakwenzeka phantse ukuba bafikelele kwindawo yokwamkela uKristu, okoko nje uSathane sababophile kangako emandleni akhe. Kodwa sisazi ukuba kubhaliwe kwathiwa, egameni lam baya kukhupha iidemoni. Sinika amandla namhlanje Nkosi ngokushunyelwa kwelizwi ukukhupha wonke umtyholi, idimoni yentandabuzo nenkolelo noloyiko ukusuka ezintliziyweni nasengqondweni yabantu, ukuze abo bakhonqiweyo kukudandatheka nentandabuzo babe nokuziswa ezingalweni zikaKristu. Kwaye kubhaliwe kananjalo ukuba baya kubeka izandla zabo phezu kwemilwelwe, kwaye iya kuphila. Kukho abo apha abangamaKristu kwaye babothwe ziidemoni zezifo. Nkosi, ndinike amandla namhlanje womoya oyingcwele uhlangula wonke umntu ogulayo noxhwalekileyo lowo ulapha esakhiweni namhlanje, uze umoya oyingcwele omkhulu ube nokongama kuyo yonke intliziyo naye wonke umntu lo ukubukho obungcwele. Thetha kuthi ngelizwi lakho, ilizwi lakho liyinyaniso, ndingazi nje ukuba mandithini, kodwa ndilindele ukukhokhela komoya oyingcwele ukuba abe nokusikhokhela kwaye asalathise kuyo yonke inyaniso. Siphe oko Nkosi, zizuzele uzuko kuwe, kwaye mthambise umkhonzi wakho, kwaye ilizwi lakho sele lithanjisiwe, siya kukunika indumiso njengokuba ulithabathela kuyo yonke intliziyo njengoko siswele ngako. Egameni likaYesu Kristu siyakucela oko, unyana kaThixo. Amen. Ngaphambi kokuba sifunde, ndingakhe nditsho esi sitsho sincinci eso ndisithanda kakhulu. Ukuba unemilambo leyo ungenakho ukuyiwela, kwaye uneentaba ongenakudlula kuzo, kumbula nje uThixo ezulwini wenza ngokukhethekileyo kwizinto abanye abangenako ukuzenza. ndifunda ngokuphuma encwadini karute isahluko sokuqala. Ngokukaloku kwathi ngemihla yokulawula kwabagwebi kwabakho indlala elizweni. Kwayeyindoda ethile yaseBhetelehem yakwayuda yaphambukela elizweni lakwaMowabi, yona nomkayo noonyana bayo ababini. Kwaye igama laloo ndoda lalingu-Elimeleki, kwaye umkayo uNahomi, igama labakhe onyana yayingumalona noKhiliyoni, ama-Efrata aseBhetelehem yakwayuda. Kwaye bafika elizweni lakwaMowabi kwaye baqhubeka phaya. U-Emeleki umyeni kaNahomi wafa washiywa noonyana bakhe ababini.
And they took them wives of the women of Moab. The name of one was Orpah.
Aye baba thabathela amakhosikazi kubafazi bakwaMowabi. Igama lenye yayingu-Orpah. Igama lenye lalingurute. Baze bahlala phaya iminyaka emalunga neshumi.
Mahlon and Charg died. Also both.
UMahlon noKhiliyoni bafa kananjalo bobabini, kwaye abafazi basala, umfazi washiywa ngoonyana bakhe ababini nomyeni wakhe. Kwaye wavuka yena noomolokazana bakhe ukuba abe nokubuyela esuka elizweni lakwaMowabi, kuba yena wayevile weva ukuba uYehova ubatyelele abantu bakhe ngokubanika isonka. Ngenxa yoko waphuma kuloo ndawo apho wayekho ekunye noomolokazana bakhe ababini, baze bahamba endleleni ukuba babuyele elizweni lakwaYuda. Kwaye uNahomi wathi koomolokazana bakhe ababini, hambani, buyelani elowo endlwini kanina, aze uYehova nenzele ububele njengoko nenze ngako kubafi nakum. Kwaye uYehova makaniphe ukuba nifumane ukuphumla elowo endlwini yomyeni wakhe. Ngoko wabanga, baze bawaphakamisa amazwi abo kwaye balila. Kwaye bathi kuye, ngokuqinisekileyo siya kubuyela nawe kubantu bakowenu. Waza uNahomi wathi, buyelani kwakhona zintombi zam, kutheni na ukuba nihambe nam? Ingaba kusekho abanye onyana esizalweni sam ukuba nibuye nibe ukuba babe ngabayeni benu? Buyelani kwakhona zintombi zam, hambani ngendlela yenu, kuba sendaluphele kakhulu ukuba ndibe nomyeni. Uba bendinokuthi ndisenethemba lokuba bendingaba nomyeni ngobu busuku, ndize ndizale onyana kananjalo, ingaba beniya kubalinda na bade bakhule? Ingaba beniya kuhlala ngenxa yabo, ngenxa yabo ekubeni nibe nabayeni? Hayi, zintombi zam, kuba kubuhlungu kum kakhulu ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphumile ngokuchaseneyo nam. Kwaye bawaphakamisa amazwi abo babuya balila kwakhona. Waze Orpah wamanga unina zabo, kodwa uRute wanamathela kuye. Kwaye wathi, uyabona, udade wenu ngomendo ubuyele ebantwini bakowenu nakuThixo wakhe, buya nawe njengodade wenu ngomendo. Waza uRute wathi, musa kundibongoza ngokuthi mandikushiye okanye ukubuya ekukulandeleni, kuba apho uya khona ndiya kuya nam, apho uya kuthi vu khona ndiya kuthi vu khona. Abantu bakowethu baya kuba nabantu bakowethu, uThixo wakho uya kuba nguThixo wam. Apho ufela khona ndiya kufela khona, kwaye apho ndiya kungcwatyelwa khona. Makenze uYehova kum aqokele ukwenjenjalo kananjalo ukuba kukho into enokundahlula ngaphandle kokufa kwaye wena nam. Ndifuna ukuyinika isihloko le ntetho incinci ngale ntsasa njengokuba ndiya kube ndiyifundisa. Zama ukuzisa ukholo kuni lwentlangulo nokuba liyintoni na nokuthi lamkelwa njani. Ndifuna ukuyibiza ngokuthi umhlanguli osisizalwane. Bo, ukuhlangula nantoni na kukuyibuyisela into ethile leyo ibilahlekile njengokuyifaka kwivenkile yokubambisa, kwaye uyakuhla kwaye uyihlangule loo nto, ihlangulwa ngexabiso, ngoko iba impahla ekuye yakho emva kokuba uyihlawulele. Kodwa umthetho wentlangulo kwaSirayeli kwakumele ukuba kube sisihlobo esisizalwane ukuba sihlangule impahla okanye into ethile leyo eyayilahlekile. Ibali lethu liqalisa ngexesha labalawuli bakwaSirayeli, abo babengabagwebi emva kokufa kukaYoshua. Kwaye ukufumana umfanekiso omhle kakhulu woku, funda malunga nezintlanu okanye ezintandathu zokuqala izahluko zikaSamueli wokuqala, kwaye uya kufumana elona bali lokwenene layo. Kodwa siya kutsiba kunye ngoku ukufumana umxholo ophambili ukuphuma koku. Nto leyo, ngexesha elithile ladlulayo, ndaqalisa kule ncwadi kaRuth, kwaye yayiziveki ezintandathu okanye ezine ndidlula kuyo. Ndaqalisa kwincwadi yesityhilelo kwakanye ndaze ndathabatha unyaka wonke ngayo kuphumela kuyo. Sonke nje isibhalo esincinane sinxulumana nesinye ngokupheleleyo kwiBhayibhile iphela. Intle. Ngoko ke siyazi ukuba iBhayibhile iphembelelekile kuba ngokwezibalo nangayo yonke indlela alukho olunye uncwadi olubhalweyo olungayi kuziphikisa ngokwalo ndaweni ithile. Le ncwadi yabhalwa phantse malunga namawaka amane eminyaka ngokwahlukeneyo iincwadi ezibhalweyo kwaye zazibhalwe ngamanye. Ndiyawalibala nje ukuba mangaphi amadoda awazibhalayo. Ndiye ndakukhumbula kodwa ndiyaxolisa, ndifuna ukuthi amashumi amathandathu anento kodwa ndisenokuphosa phaya. Amashumi amane, amadoda angamashumi amane abhala iBhayibhile phakathi kwesithuba samawaka eminyaka ngokwahlukeneyo, abazange bazana okanye ukubonana okanye ukufunda omnye emva komnye amaxesha amaninzi, kwaye akukho nalinye igama eliphikisana nelinye, iphembelelekile. Ngoku abantu abaninzi bakhangela kule ncwadi kaRute njengoko besithi libali lothando lweBhayibhile. IBhayibhile libali lothando, iBhayibhile iphela libali lothando. Hayi kuphela ukuba libali lothando kodwa ingumprofeti. Hayi kuphela ukuba ingumprofeti kodwa kananjalo ikwayimbali. Hayi kuphela ukuba ilibali lothando, imbali, umprofeti, inguThixo ngokwakhe. Ukuba ekuqalekeni ubekho uLizwi, waye uLizwi ekuye uThixo, waye uLizwi enguThixo. Ke ilizwi linguThixo kushicilelo. Oko kumele ukuyigqiba loo nto mzalwana. UThixo kushicilelo, uYehova eshicilelwe encwadini. Kwaye akukho nanye kuyo nje uhlobo oluthile lwentsomi kodwa iyonke inyaniso ngokupheleleyo. Sonke isigaba sayo xhoma umphefumlo wakho, ikho inyaniso. Kwaye uThixo uyakulixhasa ilizwi lakhe. Kwaye eli bali labhalwa kunye nayo yonke imibhalo yesandla yakudala xa nababeyahlula iBhayibhile abantu abangcwele xa nababezama ukuyidibanisa kwiTestamente endala. Le ncwadi kaRute yayiyenye yeencwadi ezibalaseleyo leyo abayamkelayo ngokuba alibali nje lothando. Kwakutheni ukuze ababhali nezilumko zamandulo ziyamkele le ncwadi njengephembelelekileyo? Ngokuba kukho isityhilelo esifihlelweyo kuyo. Kwaye kwesi sityhilelo sifihliweyo, ubamba intsingiselo yokwenene, iya kukusondeza ngokwenene kuThixo. Kwaye ndiyathandaza umphefumlo wam uphela ngale ntsasa ukuba uThixo uya kubamba yonke intliziyo ayibophelele ngolona hlobo ade azityile ngokwakhe kanye nje loo nto ayiyo kweli bali, loo nto ayiyo kuwe nendlela yokumamkela. Kwaye xana uthe wayibona kwakanye, ilula kakhulu, uyazibuza ukuba bekutheni ukuze udlule ngaphezu kwayo. Kodwa inokutyhilwa kuphela ngumoya oyingcwele. Ngoko abaninzi befunda iBhayibhile bayifunde, baphakame nje bafunde iphepha baze bafunde iphepha, awunakuze uyifumane ngokuba ikumaqashisa. Kwaye uYesu wambulela uThixo ngokuyenza ukuba ibe ngaloo hlobo. Wathi uyifihlile emehlweni ezilumko neengqondo kwaye uya kuyityhila kwiintsana ezo eziya kufunda. Njengoko bendihlala ndisitsho, unkosikazi uBrenham ohlele emva phayanga le ntsasa, kodwa xana ndiphesheya kwelwandle uya kundibhalela incwadi, uya kuthi, Bill othandekayo, ndihleli apha ngokuhlwanje nabantwana ndicinga ngawe. Kwaye uya kuqhubeka aze abhale into yakuyo, kodwa ndiyamthanda kwaye ndimazi kakuhle kakhulu, ndinokufunda phakathi kwemitya. Ndiyazi ngokuchanekileyo ukuba yintoni ayithethayo, yabona, nokuba uyibhala apho okanye hayi, yabona, kuba ndiyayazi into ayithethayo. Kutheni kunjalo? Olo lunxibelelwano olusondeleyo sibanye, yabona, kwaye uyayazi imvelo yam, ndiyayazi eyakhe. Akayenzi, angahlala nje aze ajonge kum, ndingakuxelela into yakuyithetha, yabona, ngokuba ndiyamazi kakuhle kangako, kwaye angandenza kwangaloo ndlela. Ngoku, yintoni eyenza loo nto? Yi-confidence, intembelo, omnye komnye. uthando. Izolo ngentsasa besilele ebhedini kamva kancinci kwaye abantwana bekungenyanzelekanga ukuba baye esikolweni kwaye sathetha malunga nezinto ezahlukeneyo kwaye nendlela ukuba yayiyintoni intiyo. That intiyo yaba nesiqalo ke imele kukuba nesiphelo. Uthando alinasiqalo ke alinasiphelo. Intiyo ihlala ixesha elide. Uthando lungunaphakade. Intiyo yaqala kwaye intiyo iyakuphela. Uthando aluzange luqale kwaye alinakuphela. Yabona, lalingunaphakade. Kwaye xana indoda ithanda umfazi ize imtshate ngenxa yokuba nje emhle, kuya kuba nesiphelo kuloo nto. Kodwa xana indoda ifumana umfazi ethi imthanda, ayazi ukuba kutheni kodwa iyamthanda. Waye umfazi ukuba ufumana indoda athi ayithanda, akunamsebenzi nokuba ayikhangeleka njani na, uyamthanda, uyayithanda. Elo liqabane elingunaphakade ebuqhaqhawulini. Baya ukufa nanye into ayinakukha ibahlukanise ngokuba bavela kunaphakade kwaye banyathela baphumele esithubeni sexesha kwaye baya kubuyela emva kwingunaphakade. Ingunaphakade lifile langena kumzimba obizwa ngokuba lixesha ngoko libuyela kanye emva phezulu liye kungena kwingunaphakade kwakhona. Alinakutshabalala. Umfazi omhle obo buhle buya kunyamalala nje kanye ngokuqinisekileyo ubunika nje iminyaka embalwa. Mhlawumbi namhlanje uyazibhijabhija esitratweni umfazi othile omncinci onxibe ngendlela engagqibekanga othumela imiphefumlo emininzi esihogweni ngaphezu kwazo zonke izirhoxo ezikhoyo elizweni. Kodwa uya kuzibhijabhija ukuhla esitratweni ecinga ukuba uyinto ethile njengoko iBhayibhile yathi baya kuba neentamo ezoluliweyo iiyenyukazi lizingca. Oko kuthetha ukuzibhijabhija njengoko behamba ngomhla wokugqibela bezalisekisa izibhalo kwaye bengayazi loo nto. Bema eyadini benxibe iimpahla zokuziphatha kakubi amadoda ayijonge kuye kwaye akasi usenokuba ngolungileyo kumyeni okanye kumhlobo wakhe oyinkwenkwe njengangako anokuba njalo. Kodwa ngomhla womgwebo uya kuphendula ngenxa yokukrexeza namakhulu amadoda. Umoya uphezu kwabo kwaye abakwazi or iBhayibhile yathi uze uyimpama kwaye awukwazi oko. Inxalenye yelusizi yile akakwazi oko. Kodwa ingaba ubusazi na ukuba laa mfanekiso mncinci wenziwe kakuhle lowo uThixo awunike laa ntombazana ungabe sele ubolile ngeli xesha kwicawa elandelayo? Leyo inde imnyama kwaye intle indoda isenokuba ayinto ngaphandle nje kwemfumba yenkunkuma ngecawa elandelayo. Oko konke kuya kube kutshabalele. Kodwa oko kungaphakathi uThixo uthando kuphila ngonaphakade ke khangela ingaphakade gcina amehlo akho kwinjongo. Ngoku eli bali liqalisa ngento ethile lolo hlobo njengothandekayo umfazi othandekayo igama lakhe lalingunaomi. Unaomi uthetha okumnandi. UElimeleki wayengumyeni wakhe uthetha unqulo. Unqulo olumnandi yayilusapho lwakhe. Babenonyana uMalon lo uthetha ukugula noKilion omnye uthetha ukudinga ubumnyama usisi. Kwakukho usapho kwaye kwabakho indlala elizweni lakwaSirayeli kwaye impazamo yokuqala uMyuda awakhe wayenza kukushiya elalizwe. UThixo wabanika elalizwe. Xana uAbraham wanikwa elalizwe, uThixo wamxela ukuba angalishiyi elalizwe. Kwaye wenza impazamo xana wehla waya eGerari wangena enkathazweni. UMyuda akafanele ukuba ayishiye iPalestina. Leyo yindawo yakhe ayabelweyo. Kwaye baye bakhutshelwa ngaphandle kulo lonke ihlabathi kwaye ngoku babuyela emva kwakhona. Oh, libali elihle kakhulu esinalo apha ngale ntsasa. Babuyela emva. UNaomi wakhutshelwa ngaphandle ngenxa yendlala. UNaomi noElimeleki kwaye bawelela ngaphaya kwaMowabi. Ngoko ukufumana umva webali ke njengoko nimamelayo niya kuba nako ukuyibamba loo nto eliyiyo. Ngoko uMowabi, amaMowabi ayevela kumntwana ongumgqakwe owayengowentombi zikaLothe. Emveni kokuba besindile emililweni yaseSodom ngoba balo lukaThixo ngoba iintombi zamncelisa uyise kwaye zaphila naye njengomfazi bazala umntwana. Kwaye omnye wabo wavela waza wazisa isizwe sakwaMowabi. Kwakumele ukuba babe ngamaKristu kodwa babexubene nobuhedeni. Yabona ukushiya ilizwe ledini akunamsebenzi nokuba kwakukubi kangakanani na. Ukuya kuphambukela kwelinye ilizwe kwazisa inkathazo. Kwaye ngalo naliphi na ixesha apho ikholwa liphuma khona kumhlaba walo eliwunikwe nguThixo. Amaxesha amaninzi kwezopolitiko olunyulo luzayo nanjalo njalo. Indoda elungileyo inokuba indoda elungileyo kwaye iya kubhadula isuke kuloo mihlaba. Njengomlungiseleli othile endimaziyo wabalekela ekubeni ngusodolophu wesixeko. Kwaye xana wakwenzayo oko waphuma kumhlaba wakhe wolungiselelo waze uSatana wamfumana. Ukuba nawuphi na umKristu uyaphuma kuloo mihlaba ke ndiya kuhla njengokuhlwa nje ndihlale namakhwembe kwigumbi lomjucuzo okwethutyana. Andiyikwenza okwenzakalisayo, ndiyakusela nje iselo esincinci. Uphumile kwimihlaba yakho, buya ubeka kuphela indlela yakho enkathazweni. Oh, onke amanye amantombazana ayatshaya, ndiyakuzama nje ubembe. Uphumile kwimihlaba yakho, musa kuyenza loo nto. Hlala emihlabeni yakowenu, musa ke wonke umntu ongapha. Bandibiza inkumbu endala, bandibiza udidi lwakudala. Hlala phaya nakanjani na, leyo indawo yakho. Hlala kuKristu. UNaomi ngenxa yendlala wabhadula waphuma emihlabeni waza waya kwaMowabi ukufumana isonka. Wayenganyanzelekanga ukuba ayenze loo nto ukuba bonke abanye bahlala kwela kwaYuda eBhetelehem. Bethlehem ithetha iBhetel, indlu kaThixo, indlu yeendumiso. Kwaye bahlala phaya kwaye wabhadula wemka nomyeni wakhe kwaye oonyana bakhe ababini batshata amantombazana amaMowabi. Kodwa ukuba uThixo umisele into ethile ukuba yenziwe iyakwenzeka nakanjani na. Naso isizathu sokuba ngokuqinisekileyo ndikholelwe ekumiselweni kwangenxa yengaphambili, ukwazi kukaThixo kwangaphambili kwezinto. Ngoko sifumana ukuba ngaphaya ukufa kwalubetha usapho baze baqalisa ukubuyela emva. Bulala inkwenkwe yafa, omabini amakhwenkwe afa, noyisa wafa, waza uRuth waqalisa ukubuyela emva uOr noNaomi. Ngoko ndifuna ukufanisa le ntsasa uNaomi, inenekazi elidala kwibandla loqobo, ibandla loqobo lobuYuda, uRuth uMowabikazi owentlango ekubeni elibandla lamaKristu, ibandla elitsha. Kwaye ndifuna ukusondela kulo ukusuka kwizigaba ezine ezahlukeneyo. uRuth ndinayo ibhaliwe apha, uRuth esenza isigqibo, esenza isigqibo sakhe, uRuth ekhonza, uRuth ephumle, uRuth evuzwa. Njengoko sibuya umva, uRuth esenza isigqibo, uRuth emva kokuba enze isigqibo sakhe, emva koko uRuth uyakhonza, ngoko uRuth uphumle, emva koko uRuth uyavuzwa. Go endleleni ebuyela emva kwafika ixesha njengokuba yena engumfuziselo webandla okanye umKristu, njengoko umntu ngamnye emela isizwe samaKristu siphela. Ingaba ubuyazi loo nto wena ekuziphatheni kwakho, kwindlela owenza ngayo kunye nento oyenzayo, umele umzimba kaKristu uphela. Uthi, kodwa ndililungu nje eliqhelekileyo oko akunamsebenzi. Xana uthabatha elo gama lobuKristu, umele uKristu nebandla lakhe, ufanele ukuba uphile ngolo hlobo. Kufuneka ukuba niphile njengamanene, njengamanenekazi. Ningakhe nenze izinto zehlabathi ukuba amehlo ezulu nomhlaba ephela apho suke kuni. Ukummela laa nto inye akunamsebenzi nokuba ubuthathaka kangakanani na, umncinci kangakanani na. Misa intloko yakho kakuhle kuba ungumKristu. Ngoko uRuth wayengumhedeni ekhonza izithixo, kwaye wayekwanjalo noOrpa, kwaye babesendleleni yabo bebuyela emva kunye nonina zabo. Ngokuba weva ukuba ezantsi eBhetelehem yakwaYuda ukuba uThixo usiphakamisile isibetho kwaye abantu babenaso isonka, wayephaya phezulu malunga neminyaka elishumi ke eDeshiyom uthi malunga neminyaka elishumi umbhali mbali, kwaye ukubuyela emva edandathekile kwaye nomyeni wakhe Fili abantwana bakhe befile ekunye nomolokazana bakhe ababini ngoko wathi kumele waza wakhangela kubo kwaye wathi utheni niyakuhamba nam ngoko akukho nto eniyakuyenza ngaphandle kokuba nibe nenkathazo wathi ndiyaxolisa ukuba isandla sikathixo siphumile ukuba sichasane nam ngangapha amaxesha apho uisraeli wayecinga oko engazi ukuba oko konke yayiyinkqubo kathixo indlela udonga lokululela nje lungaphandle eyerusalem ngayo lusephaya nangoku amatye akudala etempile bawachola baze benza udonga kwaye akhuhlewe amtyibilisi ukusuka kwiinyembezi nokulila kwezandla zamayuda elila kwaye bongoza uyehova uyehova abaqondi ukuba iyure yabo isondele ikufuphi ngoku iindonga zokulilela loo matye ngaxesha lithile akhe agcina ityeya yomnqophisa njengento ukumkani udavide wakhangela phezu kwala matye oh yehova uphi na yabona engazi ukuba kungekudala ukumkani wakhe uyakubuya mhlangulo wakhe kwakufuneka ukuba bakhutshelwe ngaphandle kwethutyana elincinci unahomi wabhadula utheni na isandla sikayehova sinzima kangaka kum bomolokazana bam uthixo undikhuphele ngaphandle ndingumntu olahliweyo andazi ukuba yintoni endakha ndayenza kodwa ndingumntu olahliweyo yabona uthixo wayesebenza inkqubo yakhe ngokuba zonke izinto zisebenziselana kokulungileyo kwabo bamthandayo uthixo akukhathaliseki nokuba yintoni na wathi buyela kumama wakho uze ufumane ukuphumla endlwini kamama wakho abayeni benu bafile kwaye nisebatsha abafazi abahle buyelani umva buyelani apho nivela khona phaya nifumane ukuphumla uthixo abe nenceba kuni ngokuba beninobubele kumfi kwaye niphile ngokunesidima kususela abayeni benu befile kwaye nibe nobubele kum umfazi omdala womhlolokazi ongena myeni kwaye nema ngakum buyelane umva aze uthixo aninike uphumlo endlwini yenu balila ukuba ndimdala andisayi kuba nabantwana kodwa ukuba bendiya kuba nomyeni kwaye ndibe nomntwana bekuya kunceda ntoni oko beningasokuze nilinde olo sana lo enenene yayingumthetho ngaloo mihla ukuba umntakwe ufile okanye kwaye owakhe omnye umntakwe engatshatanga wayefanele umthabathe umfazi wakhe ukuba avuse igama kumntakwabo ofileyo kodwa yena wathi beningekhe nilinde ezintsana ke buyelani umva kwaye nizifumanele uphumlo ezindlwini zabayeni benu buyela emva kumama wenu kwaye uorpa umfuselo webandla elidikidike elo ngaxesha lithile lakha laqalisa umfuselo webandla elo elingayi kuyihamba yonke indlela wathi oko kuvakala kulunge kakhulu ke wamanga uninazala waza wabuyela emva kwakhona lowo ngumfuselo wekholwa elidikidike eliya kukholwa ukuba uyesu ungukristu ngoko lijike lize libuyele kulaa nto elaliphume kuyo kwindoda eyakubamba indlela nabambalwa abadelekileyo benkosi aze ngoko ajike abuyele emva njengenja emhlanzweni wayo nehagu eludakeni lwayo njengoko ibhayibhile yatshoyo ngoku wabuyela kwizithixo zakhe amaxesha amaninzi sibuyela kwizithixo zethu zasekuqalekeni mhlawumbi sasinamehlo wokukhanuka into engalunganga siya kubuyela ekukhanukeni kwakhona mhlawumbi sasinezithixo zokusela izithixo zokutshaya izithixo zobuxoki izithixo zokuba zonke iintlobo zezithixo size ngoko sivume kwaye sibhaptizwe size ngoko sijike kwakhona enjani yona kubambi into khumbula akuzange kuphindwe kuthethwe igama lakhe kwakhona waqhawulwa ngenxa yesigqibo sakhe ibandla elidikidiki ikholwa elidikidiki njengokuba kholwa ngalinye limele ibandla wonke umelika umele imelika wonke umjamani umele ijamani wonke umkristu umele ukristu nanku ejika umhlana wakhe ukuba abuyele emva kwinto aphume kuyo ndlela leyo abantu nkqu nabashumayeli ngelinye ixesha bayakuthabatha indlela yenkosi kwaye xana uthetha kubo ngobhaptizo lomoya oyingcwele ubovuvu bemke kulo lowo ngu-orpa baxelele ngegama likaYesu Kristu ukuba alikho elinye igama phantsi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu ekumele ukuba nisindiswe ngalo. Nantoni na esukuba niyenza ngelizwi nangesenzo, kwenzeni konke egameni likaYesu Kristu. Ukuba alikho elinye igama phantsi kwezulu ekumele ukuba nisindiswe ngalo, ngoko Petros wathi ngomhla wePentecost, ukuba nifuna ukusindiswa, guqukani kwaye ngoko nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu. Yileyo ndlela ezixolelwa ngayo. Kwaye umntu ngenxa yodumo akanayo ukuyibamba iBhayibhile kulo, kodwa ngenxa yodumo uyakwanga ibandla ange umyalezo ange uKristu sale kakuhle, aze abuyele apho wayengcwalise ephuma khona, uOrpa udikidiki oqhawuliweyo. Kodwa indlela enimthanda ngayo la Ruth emncinci, kwafuneka ukuba enze isigqibo, kwafuneka ukuba ndenze isigqibo, funeka ukuba wenze isigqibo. Awunakuze uphume kule minyango ngale ntsasa ngaphandle kohlobo oluthile lwesigqibo. Awuyi kulishiya eli gumbi namhlanje. Ungaba yindoda engcono okanye umfazi, okanye indoda embi kakhulu okanye umfazi. Ukulala, Jack, iya kuba mbi kakhulu, iya kuba lukhuni ngakumbi kwixesha elilandelayo kuwe ukuba ufikelele kulo, okanye iya kuphuma ungcono. Kweza amanqam ebomini bakhe, ufika amanqam ebomini bomntu wonke. Kwaye uRuth kwafuneka ukuba enze isigqibo ke iBhayibhile yathi ukuba uninazala wamxelela, buyela emva kwizithixo zakho njengoko wenzayo udade wenu, buyela emva njengoko wenzayo odikidiki. Utheni ungaqhubeki ubuyele emva? Shumayeli wevangeli, ukuba ufuna ukuhamba, hamba uqhubeke. Shumayeli wenene, lowo uya kulibeka phambi kodidi lwabantu. Wenze isigqibo sakho, ume ngeenyawo zakho, odikidiki onobuthathaka bokwenzelela ngaphakathi nangaphandle. Akayiku kuthetha oko, kodwa umkhonzi wokwenene kaThixo uya kulibeka ethangeni lakho. Yenza isigqibo sakho. URuth wathi, ndiya kuya apho uya khona, abantu bakowenu baya kuba ngabantu bakowethu, uThixo wakho uya kuba nguThixo wam. Apho uphila khona ndiya kuphila khona, apho ufela khona ndiya kufela khona, kwaye apho ungcwatyelwa khona ndiya kungcwatyelwa khona. Naso isigqibo sokwenene. Nkosi, ndiya kukuthabatha njengomsindisi wam. Ukuba iBhayibhile ithi guqukani nize nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu, oko ndiya kukwenza. Ukuba iBhayibhile yathi ndimelwe kukwamkela umoya oyingcwele, oko ndiya kukwenza. Ukuba iBhayibhile iyandixelela uYesu Kristu isekwanguye zona namhlanje nangona phakathi, oko ndiya kukukholelwa. Ndiyakuthabatha iBhayibhile noThixo ngenxa yoko akubhalileyo, noko akuko, akunamsebenzi nokuba uthini na omnye umntu. Nanko uRuth wokwenene, wenza isigqibo sakhe. Kwakufuneka ukuba abuyele umva okanye aye phambili. Simi kwakuloo mihlaba minye ngale ntsasa, buyela emva okanye uye phambili. Ungaze ubuyele ema, masiyeni phambili. Baqhubela phambili baya elizweni ledini, ilizwe labantu abangaqhelekanga. URuth umfuselo wekholwa ngoku. Yintoni ikholwa? Xana yena okanye ephuma, umntu ovela ehlabathini ungena phakathi kwamaKristu amakholwa. Abafazi abo ababeqhele ukutshaya besela, kwaye badlala amakhasi kwimibutho yoluntu nanjalo njalo, kwaye benazo zonke iintlobo zezinto zodini. Kwaye njengolunye uhlobo lwentaka entsibazimileyo. Kodwa ngoku utshintshile, wenze isigqibo sokuhamba noThixo. Ngoku wayesiza ebantwini abangakholwayo lolo hlobo lwezinto. Ungongaziwayo ufanele ukuba ahambe njengomhambi ngezonqulo umphambukeli. Akawazi amasiko abo, bonke abaqhelekanga kuye. Akazi ukuba makenze ntoni na. Yiloo nto uRuth wayefanele ukuba yenze, yiloo nto ekufuneka uyenzile, yiloo nto ekufuneka ukuba ndiyenze. Xana ndamamkelayo uKristu ndagxothwa, ndakhutshelwa ngaphandle ekhayeni elilelam. Xana ndamamkelayo uKristu abahlobo bam abangamakhoyo ngabahlobo bam abangamantombazana, wonke umntu wandiphosa phantsi. Dehla negquba labantu abadala, abo ababenomoya oyingcwele bekholwa kuThixo bemkhonza. Amantombazana ayesezantsi phaya kwelabantu ayehlukile kunamantombazana ndandiye ndihambe nawo. ayikhangeleka enomahluko ayesenza ngokwahlukileyo ayengaqhelekanga kwakanye ndandiwoyika ayengabantu abohlukileyo yiloo nto urute wayefanele ukuba ayenze wayemele kukuba aphume kwabakhe awelele kwabanye abantu waye waguquka wenza isigqibo kwaye wenze isigqibo ufuneka ukuba uthabathe ukhetho lwakho ufuna ukubuyela kwizinto zehlabathi okanye ufuna ukuqhubeka nothixo ingaba ufuna ukwenza njengehlabathi kunye nabanye ngoko wange ukristu usale kakuhle uze ubuyele umva kodwa ukuba ufuna ukuthabatha indlela yakho nabambalwa abadelweyo benkosi bambelela kwisandla esakuqukuqiyo sikathixo nokuba ilizwe lonke lithini na ukubambelela kanye phaya thixo watsho njalo nyhani ndiyayikholwa nangona ndingenakho ukuyenza ibonakale bomini bam uthixo watsho njalo ndiyalikholwa ndibambelela kanye apho yiloo ndlela awenza ngayo kunawo andiyikukushiya ndiyakuya apho uya khona abantu bakowenu bayakuba ngabakowethu indlela abenza ngayo yiloo ndlela endiyakwenza ngayo indlela abenza ngayo yiloo ndlela endiyakuyenza loo nto abayityayo yiloo nto endiyakuyitya apho ufela khona ndiyakufela khona apho ungcwatyelwe khona ndiyakungcwatyelwa khona kwaye inkosi yongeze ngakumbi kum ukuba ndithe ndasilela naphi na eso sesona sigqibo sicocekileyo uthixo ufuna izigqibo ezicocekileyo eziphuma ebandleni lakhe ke nkosi ukuba uya kundisikelela nje wenze oko ngenxa yam ndiyakwenza nje nanje eso ayisosigqibo thixo andikhathali nokuba wenza ntoni ngam ndiyakuhamba nakanjani na ukuba ndiyafa kulungile ndiphila okanye ndifile nantoni na ukuba bayandihleka bahlekise ngam akwenze nawuphi umahluko ndiyakuhamba nakanjani na eso sisigqibo esicocekileyo njengoko uRebeka wasenzayo phambi kokuba nkqu abone noIsaka abazali bakhe bathi makhe intombazana ayiphendule intombazana sele ikhulile makhe iphendule wathi ndiyakuhamba isigqibo esicocekileyo esenziwe ngokukhawuleza wabambelela kuso yiloo nto uruta wayenzayo uorp wabuyela umva baqhubeka nohamba uruta entliziyweni yakhe engazi apho wayesiya khona kodwa umfuziselo webandla singabaphambukeli njengoabraham abahambi kwilizwe elingaziwayo phakathi kwabantu abangaziwayo kwaye waqhubeka ehamba kwaye ekugqibeleni wangena egumbini nakwindawo apho unawomi wayemzisa khona kwaye wafumana ntoni wonke umntu embambatha emqolo esithi ruth siyavuya ukuba nawe apha ezantsi wafumana ukuxabana wafumana into ethile embi wafumana inkathazo kwaye abashumayeli abaya kukuxelela oko ubomi bobukristu bungumandlalo weentyatyambo okukhululeka usenokuba mhlawumbi uya kukhohlisa okanye akazange wamkele loo mava ngokwakhe ihlabathi liyakuthiya kwaye abantu baya kukuthiya umele kukuthabatha indlela yabambalwa abadeliweyo benkosi uze uhlekwe kuhlekiswe ngawo okanye nantoni na eyenye kufuneka ukuba wahluke uzelwe kwesinye isizwe inkosikazi yam njengoko ndiya kuyicaphula kwakhona kubonakala kulungile ukuyenza loo nto yandibuza kutheni abafazi abangamakristu bengazinxibi ezo mpahla njengaxana abanye abafazi besenza ndathi wathi sonke singamamelika sinjalo ndathi hayi mhlakazi ye siyintoni ndathi asingawo amajamani amafrentshi amabelgium amaswitzerland amaafrika okanye amamelika okanye akukho namnye wabo kodwa yintoni esiyiyo ndathi singamakristu amamelika enza njengamamelika amajamani enza njengamajamani ngokuba lowo ngumoya wesizwe sabo kwaye sinomoya wesizwe lowo ngumoya oyingcwele ophuma kuthixo ukuphuma ezulwini kwaye wenza ngolo hlobo ukwenza ukuba uziphathe njengokuba besenza phezulu phaya ngokuba ungowelinye ihlabathi siphila emelika yinyani leyo leyo yinxalenye yomzimba kodwa umphefumlo osikhokelayo isimilo sethu sisuka phezulu siphila sisuka phezulu ngokuba sizelwe sisuka phezulu onke amakristu avela phezulu uyesu wathi andiveli ngaphantsi ndivela phezulu ukuba bendisuka ngaphantsi abantu bam bebeya kundilwela kodwa ubukumkani bam bobaphezulu ke unjalo wonke umntu ozelwe bubukumkani bukathixo uvela phezulu ngoku khangelani ngoku njengoko siqhubeka sibafumana besiza ekuphoxekeni ingaba apho kulapho ufika khona xana wawufumana umoya oyingcwele ngoqinisekileyo wenze njalo ndenza njalo ndenziwa intlekisa nayo yonke into ngoko qaphela ubomi babunzima kuye kwaye bunzima emveni kokuba ube ngumkristu ngenxa yokuba kufuneka uziqhelanise ukusuka kobunye ubomi bokuzonwabisa kunye neziyolo zehlabathi, ukuya kobunye ubomi ukuzingcwalisa uThixo, uya kufuneka ukubuya uzilungisele ukungena kweli cala. Kwaye uRute kwafuneka ukuba aziqhelanise ukuba asuke kubeni kwilizwe apho kunokuninzi okutyiwayo nezinto zonke zibekekileyo, ukuya kubantu abo babehleka behlekisa ngaye elizweni apho abhikica entsimini ngenxa yaloo nto ayityayo, ayifake kwisikhafu sakhe aze aye nayo ekhaya kwaye ayibhule aze enze isonke esithile aze yena noninazala basitye. Gana wayephaya baye bafumanisa ngelithuba wayebhikici okanye siya kubhikici, ngoku wenza isigqibo sakhe oko yayikukugqiba kwakhe. Ngoku into elandelayo kufuneka yenzile kukukhonza, kwaye yiloo nto ibandla ekumele liyenze. Ibandla emva kokuba wenze isigqibo sakho kufuneka ukuba ukhonze, ukhonze uThixo ngokomzobo wakhe, ngokoyilo lwakhe. Kumele ukhonze uThixo. URute esenza isigqibo, ngoku uRute ekhonza phantsi kwesigqibo sakhe. Ngokukhangela nje umzuzu, ngoku uya entsimini ukuya kubhikica. Ngoku unina wamxelela nto leyo iTestamente endala ixelela entsha, uyazi. Umama wakhe wamxelela wathi, sinesizalwana kwaye igama laso nguBhoazi, uyindoda esisityebi kwaye usisizalwane sikufuphi. Hamba uye entsimini yakhe, kwaye mhlawumbi musa ukuya kwenye intsimi, yiya entsimini yakhe. Indlela umoya oyingcwele asixelela ukuba singangeni kuhlobo oluthile lwencwadi yecawe, hlobo oluthile lwe-catechism, kodwa yiya kwintsimi kaThixo, iTestamente endala, iBhayibhile. Musa ukuthi ke siya kuthetha oku, kwaye siya kuthetha oku ngomthandazo, siya kuba noku, hlala kanye nentsimi, ngena kanye kuyo kuba usisizalwane esisondeleyo. Ilizwi likaThixo, iTestamente endala, isisizalwane esisondeleyo kwentsha. Ibandla elidala lingumama kwibandla elitsha, yabona, umKristu, ikholwa. Musa ukuya kwenye intsimi, hlala kanye entsimini yakho, kwaye mhlawumbi ngenye imini usenokufumana ubabalo kuye. Kwaye ngenye imini ngeli thuba wayephandle entsimini lo mfana uselula usisityebi ogama linguBhoazi, umlawuli, indoda esisityebi, yeza yaze yambona. Oh, xana imbonayo yawuwela eluthandweni naye. Yacinga ukuba ungumfazi omangalisayo, yathanda isimilo sakhe. Niyakhumbula yathi, ndiyazi ngoko abantu bayazi ukuba ungumfazi onesidima. Wenza isigqibo sakhe esicocekileyo nesicacileyo, wabuyela kanye ngaphaya, waphila nje kanye loo nto wayethe uya kuyenza. Ngaphandle koko namhlanje bathi, siyazi ukuba ungumKristu, siyazi ukuba uyindoda yakwaThixo, kuba kukho umntu unokuyenza le mimangaliso ngaphandle kokuba uThixo enaye. Yiloo nto uNikodima wayithethayo kuYesu wathi, Rabi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, akukho mntu unako ukuzenza izinto ozenzayo ngaphandle kokuba uThixo unaye. Xa wayenokumbona ehleli phaya aze acalule kwayiincinane zentliziyo yabo, umfazi wachukumisa ingubo yakhe, wajika wakhangela macala onke wathi, ngubani ondichukumisileyo? Bonke babekhanye, wakhangela ngasemva kwisihlwele waze wathi, wena ngethombo legazi phaya ukholo lwakho lukuphilisile. Wathi, akukho mntu unokuyenza loo nto ngaphandle kokuba uThixo unaye. Siyazi ukuba uvela kuThixo, asikwazi kukwamkela ngokuba siya kukhatyelwa ngaphandle ecaweni, yabona. Loo mdiliya umiliselweyo, mzalwana West, njengokuba besithetha kubusuku obugqithileyo, baya kukukhabela ngaphandle, kodwa ezantsi entliziyweni yethu siyazi ukuba uphuma kumdiliya wokuqala. UKristu ngumdiliya, thina singamasebe. Siyazi ngokuba sibona obo bomi bunye obo bukuye uThixo bukuwe. Yiloo nto uBhoazi wayibonayo kuRute eso sigqibo sicocekileyo, eso sidima somfazi simi phaya, kwaye wawela eluthandweni naye. Ngoku ndifuna ukuba niqaphele, unawo ibandla elidala waqalisa ukucacisela uRute yonke imithetho malunga nenkolo yakhe njengokuba iTestamente endala isisithunzi seyentsha. Ngoku ndifuna ukuba nifumane eli bali kanye apha. Ngoku ndifuna ukunibonisa izithunzi, iTestamente endala icacisa entsha ukuba unokuyifunda nje kuba isisithunzi sangaphambili sentsha. Ngoku ukuba bendihamba ndibhekise kolo wadonga kwaye ndingazange ndazibona kwaye ndibone isithunzi sam, bendiyakwazi ndibe nombono othile wokuba ndikhangele kanjani na. Kwaye ukuba awazi, wena uyazi ukuba iTestamente entsha yintoni. Funda endala kwaye uya kubona isithunzi sayo, yabona. Kwaye xana iTestamente entsha ingenayo, uthi ngokuba ngokuqinisekileyo le yiyo. Incwadi yamaHebheru ibuyela empo uPawulos uyacacisa.
Now, notice closely now when Ruth said or Naomi said
to Ruth, qaphela ngenyameko ngoku xana uRute wathi okanye uNaomi wathi kuRuth wathi ngoku usisizalwane sethu kwaye uba unokufumana ubabalo kuye uya kufumana ukuphumla. Oh, babe. Ukuba unokufumana ubabalo uya kufumana ukuphumla. UBoaz wayemele uKristu, indoda esisityile, indlalifa yezinto zonke, inkosi yesivuno. Oh, babe. Ndlela wathi uBoaz wafika ekhwele phaya kulaa nqwelo ekhangela macala onke phezu kwamasimi aze amehlo akhe awela kuRute. Wayeyinkosi, wayeyinkosi yesivuno, waye wafumana ubabalo emehlweni akhe. Yiloo nto ibandla eliyenzayo namhlanje ngeli thuba inkosi yesivuno eyidlulayo ayikhangeli kwisakhiwo esikhulu, amaqhina amakhulu, iikwayala eziqeqeshwe kakuhle. Ukhangela umntu ngamnye, amadoda nabafazi abazinikeleyo kwaye abenze esicocekileyo esisiso ngenxa kaKristu abazingcwalisele kwinkonzo yakhe. Thixo, yakholwa lonke ilizwi layo. Xana ilizwi lakho lithetha nantoni na, hlala kanye nalo. Elo lilizwi lakho, ndiyalikholwa lonke ilizwi. Yiloo nto ayifunayo inkosi yesivuno, yiloo nto afuna ukuyinika umoya oyingcwele kwabo balambileyo nabanqaniweyo. Noyolo nina abo balambileyo nabanqaniweyo kuba niyakuhluthiswa. Uzama ukufumana elo bandla namhlanje. Ngoko uRute wacelwa ukuba enze into elihlazo, kodwa wayezimisele ukuba wayesele esenzile isigqibo sakhe. Unjani umfuziselo wekholwa? Ugqibelele kangakanani wona umfuziselo? UNaomi ibandla elidala wathi, yihla ngokuhlwanje lixesha lerhasi. Oh, enjani ukuba ntle ingcinga besinokubambelela kuyo kanye phaya? UNaomi noRute bafika kanye ngexesha lerhasi. Ixesha lerhasi yayilixesha lesonka, ixesha apho isonka esitsha sinikwa. Kwaye ibandla kule mihla yokugqibela kumawaka amabini eminyaka weemfundiso zobuhedeni nezinto fika yangena kwixesha lerhasi nasebomini obutsha, sonka esitsha, ubuso obuphuma ezulwini. Russell thetha malunga nesonka sobuso esinoqweqo, esi siso isonka esivela ezulwini. Ndisisonga sobomi, oyihlo bayidla imana kwaye bafa noko. Kodwa ndisisonga sobomi, eso esivela kuThixo ukuphuma ezulwini. Uba umntu uthe wasitya esonga, akasoze afe. Kwaye ibandla kule mihla yokugqibela apho lingenisiwe kanye ngoku kwixesha lerhasi. URute owentlanga oxothiweyo wabaleka uye wangeniswa njengokwamkelwa njengomtshakazi, uKristu wangena kanye ngexesha lerhasi. Wathi ngoku, nxiba iingubo zakho, hayi khulula iingubo zakho kuwe, indlela okuchasene ngayo namhlanje. Bhinqa iingubo zakho xana usiya kumkhawulela. Uyakwela irhasi ngokuhlwanje, yihla uze unxibe iingubo zakho zigqubuthele ukuya kumkhawulela. Namhlanje bafuna ukuzihluba, zigqubuthele, yihla ngokuba wela irhasi uze ngoko uphawule indawo apho alele khona. Ngaba uyenzile loo nto eGolgotha kwiminyaka emininzi eyadlulayo? Ndaphawula entliziyweni yam apho wabubeka khona ubomi bakhe ukuze abe nokundithabatha. Phawula indawo leyo alele kuyo, ukhangele apho alele khona. Yiloo nto lonke ikholwa elifanele ukuyenza. Phawula oko akwenzele khona, umyalezo wecawa egqithileyo, utyelelo lwaseCalvary. Phawula loo nto akwenzele yona. Wathi Phawula apho alele khona, ngoko xana athe walala ubuthongo ephuma, hamba uye kulala ngasezinyaweni zakhe, hayi intloko yakhe, iinyawo zakhe. Awufanelekanga. Uthabathe ingubo leyo awayezigqume ngayo uze uzigqume ngayo. Oh, niyayibona? Oh, bethu. Yazi kubanye nokucinga ukuba ndingumbaki, kodwa loo nto iyandilingana nje kakuhle. Loo moya kaThixo, Pawula apho walele khona, eCalvary apho walele khona engcwabeni, eGetsemane. Pawula, uze urhubuluzele uye ezinyaweni zakhe. Lala phantsi phaya kwaye ufe ngokwakho, kweyakho, nantsonke. Zigqume ngokwakho ngaphezulu ngombhinqo wakhe, wathi umbhinqo wawubiza. Wazawurute wathi, loo nto uyithethayo leyo ndiya kuyenza. Oh, esinjani sona ukucaca isigqibo kwikholwa? Loo nto ithethwa iBhayibhile leyo ndiya kuyenza. Wathi, guqukani nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Yakuyenza loo nto. Ukuba lithi hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele evangeli, yakuyenza loo nto. Ukuba lithi nantoni na eliyithethayo, uYesu Kristu ikwangowezona ngona phakathi, loo nto lona elindixelela ukuba ndiyenze, yakuyenza. Yabona, ibandla lithabatha imiyalelo yalo elizwini, wangqengqa phantsi. Okukhumbula, yayilihlazo elo kuloo mhlolokazi uselula ukuba angqengqe ecaleni kwale ndoda ezinyaweni zayo. Ihlazo, ihlabathi langaphandle. Oh, ingaba ungalimela na? Nantsi apho ikhoyo. Khangela, khangela. Eli lilo, ibandla. Umfazi uselula, umfana umdala okanye uselula. Bayacela ukuba bazahlule ehlabathini kwaye bangene endaweni ubukumkani bomoya oyingcwele. Loo nto iyahlazisa ehlabathini. Entliziyweni yabo bayazi ukuba loo nto emalunga nantoni na. Kodwa kwihlabathi baba ngabayibaxayo. Baba ngumqengqeleko ongcwele okanye into ethile yaloo mbono, igama elithile lilihlazo. Kodwa ibandla liceliwe ukuba liyenze loo nto. Ingaba ukulungele ukuphawula indawo na kwaye ungqengqe phantsi, uvumele ihlabathi lokubiza ngayo nantoni na bayifunayo? Iculo lakudala sasidla ngokulicula, ndiqalise ukuhamba noYesu ndedwa, yabona, ndibe nomqamelo njengoYakobi ilitye, kwaye ndiya kuthabatha indlela kunye nabambalwa abadelweyo benkosi. Ndiqalise noYesu, ndiyadlula. Yiyo leyo, akunamsebenzi, ndiyakuhlawula ixabiso nantoni na abanye abayenzayo. Ukuba oko kuthetha ihlazo, ukuba kuthetha ukulahlekelwa likhaya, ukulahlekelwa lusapho, bonga abahlobo bakho, abahlobo abangamantombazana, abahlobo abangamakhwenkwe, nokuba kuthetha ntoni na, ndiyakuhamba ndedwa. Ndiyakuthabatha indlela. Ukuba ummelwane wam uthi ndingumqengqeleko ongcwele, umpentekoste okanye umbaxa, khathali nokuba bathini na, akwenzi nento enye yomahluko kubo. Ndiqalisile, ndenze isigqibo sam sacaca kwaye ndiyadlula. Bo, yayinguye kuphela wayenokumnika ukuphumla ukusuka kuloo masimi adinisayo okubhikica. Oh, kwakumnandi kakhulu xana uBoaz xana wamfumanayo ngaphandle entsimini. Andikwazi ukukuphosa oku. UBoaz wamfumana ngaphandle entsimini wathi, khangela, wathi, ungubani na? Wathi, igama lam ndinguRute. Oh, uMowabikazi lo uze kuphambukela kuthi, ewe, ndivile ngawe, ungayi kwamanye amasimi. Ah, ndiyayithanda loo nto. Musa ukuqala ukusuka kwimishini ukuya kwezinye. Hlala kanye apha entsimini yam, hlala nabam, emthandi, hlala apha, hlala nam. Musa ukuhamba ujikeleza ukusuka endaweni ukuya kwenye indawo, hlala apha. Uba uyawukhawula umyalezo, bambelela kuwo, yabona. Akunamsebenzi nokuba ixabiso lithini na, hlala kanye nawo. Hamba kanye uye phambili. Ukuba oko kuthetha ukuba nikela oku okuya okanye okunye kwaye kufuneka ukuba ndiyeke ubusela, kufuneka ndiyeke ubusela ubuxoko, yakuhlala kanye nawo, yabona. Kwaye waphinde wathi, ngoku abayi kukukhathaza ukuba ndibawisele umthetho abafana ukuba bangakuthuthi. Amen. Yayithanda loo nto. Ukhuseleko lwakhe. Ubani owathetha oko? Inkosi yesivuno. Lumka, Musa ukuchukumisa abathanjiswa bam, musani ukubenzakalisa abaprofeti bam. Ingaba oko kunjalo, kuba inene ndithi kuni, bekuya kuba ngcono kakhulu ukuba elityelo kusila belibotshelelwe entanyeni yakho uze untywilisele elwandle kunokuba nkqu khubekise nomncinci wabo bancinane bam. Kunjalo oko, Musa nkqu nokuzisa isikhubekiso kubo. Ndibayalele ukuba bangakuchukumisi. Oh, likhangele elo hlabathi lingumtshutshisi. Baneyure yabo ezayo. Emva koko waya kubafana abanye wathi, ngoku ubhikicela ubomi, ngoku ndifuna ukuba nina bavune, nina zingelosi ngamanye amazwi. Yiloo nto abayiyo, wathi, ndifuna nina zingelosi, nina bavune, rhoqo emva kwexeshana niwise izithungo ezimbalwa ngenjongo. Oh, musani ukukwenza konke kumdinise kakhulu, kodwa rhoqo kanye emva kwexeshana mbopheleni, umvumeleni ukuba eze umyalezo olungileyo. Umelana amandla alungileyo omoya oyingcwele amgubungele phezulu. Ube kanye xexesheni ukumazisa ukubandisekho phaya. Yenzani uhlobo oluthile lwempiliso phakathi kwakho. Bonisani uhlobo oluthile lomqondiso okanye umangaliso ukuze azi ukubandikho phakathi kwakho. Yiyo leyo. Awuthandi ukuzifumana ezo zithungu zimbalwa. Ndiyathemba ukuba sifumana ezinye ngale ntsasa. Aninjalo. Isithungu esitsha serhasi. Inkosi yenza into ethile leyo eyayidla ngokuyenza. Into ethile leyo esiyaziyo ukuba iyayenza. Inkosi yesivuno. Nguye kuphela onokuwisa isithungu. Ndiyalela iingelosi ukuba zihle ziye kulaa mhlangano ngale ntsasa. Ndifuna ukuba zenze ethile, into ethile. Ndiziwisele umthetho. Waye ziya kuyenza loo nto. Oh, be. Oku apho. Kwafuneka ukuba athabathe inxalenye elihlazo ukuba angqengqe phantsi abizwe ngayo nantoni na ababefuna ukumbiza ngayo. Wayengabizwa ngokuba liyenyukazi, uyazi. Wayenokubizwa ngokuba ungumfazi owaziwa kakubi, nangoko wayengenjalo. Kwaye wayelandela kanye imiyalelo leyo eyayibekwe phantsi kuye. Ke wehla waze wazigquma ngokwakhe ngaphezulu ngesigqubuthelo eso obesinxibile. Wayaphi engcwabeni, wayaphi apho wabe ephumle khona. Kulapho ndiyifumene khona. Ezantsi emnqamlezwe napho umsindisi wam wafela khona. Ezantsi phaya ukwenzela ukuhlanjululwa esonweni ndakhala. Phaya entliziyweni yam igazi laqatywa. Kukho umthombo ozaliswe ligazi elifunxwe kwimithambo kaEmmanuel. Apho aboni bantywila phantsi kwesikhukula balahlekelwe bubo bonke obutyala nebala. Phawula indawo apho walele khona. Uze ulale phantsi phaya nawe. Ingaba nikulungele ukuya eCalvary ngale ntsasa njengoko benditshile kwicawa egqithileyo? Ingaba uyiphawulile indawo ebomini bakho? Ingaba uzisile kuloo ndawo apho uYesu wayebethelelwe khona emnqamlezweni? Oh, siyayixabisa loo nto, kodwa kuthini malunga nokubethelelwa kwakho emnqamlezweni? Ingaba ukulungele ukuthabatha indlela negama elihlazisiweyo njengokuba ngumqengqeleko ongcwele, umnquli oyibaxayo okanye nantoni na nokuba lintoni na ixabiso? Ingaba uyiphawulile na indawo ke uye phaya kwaye ulale phantsi naye uthi, Nkosi, ndim lo. Ngoko yintoni? Tsala kwa eso sigqubuthelo sinye sasikuye phezu kwakho. Umfazi ngaxesha lithile wakhe wathi enkosini yethu, Nkosi, baphe oonyana bam ababini ukuba omnye ahlale ngakwesokunene nakwesokhohlo ebukumkanini. Wathi, ingaba ninako na ukuyisela indebe leyo endiya kuyisela? Leyo yintshutshiso yerhara. Ewe. Kwaye ninako na ukubhaptizwa kwangobhaptizo olo endiya kubhaptizwa ngalo? Lala phantsi. Tsala kwa eso sigqubuthelo sinye phezu kwakhe. UEliya wanyuselwa phezulu. Waze uEliya waphosa phantsi kwa eso sigqubuthelo sinye eso awayenaso ukugqubuthela uElisha ngenxalenye ephindwe kabini yomoya wakhe. Into efanayo nje inxalenye ephindwe kabini. Amandla akwamanye, akusekho kwakhona, akusekho kwakhona, akusekho omkhulu ngakumbi, nje inxalenye ephindwe kabini yawo. NjengoMoses xana wayediniwe, uyise zala wakhe wathi kuye wathi, uyazidinisa, thandaza ukuba uThixo athabathe umoya wakho aze awubeke phezu kwabanye. Kwaye wathandaza. Kwaye wathabatha umoya waze wawubeka phezu kwabanye abangamashumi asixhenxe baze abangamashumi asixhenxe baqalisa ukuprofeta. Babengenawo amandla angakumbi, babenoomatshini abaninzi. Uphelele apho, into efanayo nje benoomatshini abaninzi. Yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje, indoda enye ayinakuyenza loo nto. UThixo unoomatshini wakhe osebenza kuyo yonke indawo. Kodwa ikwangamandla amanye, amandla amanye, umoya oyingcwele omnye, uYesu omnye. Ngoko wathabatha ingubo, umoya oyingcwele, xana esifa kuye ngokwakhe, waphawula indawo apho wayafela khona, apho walala khona ukuba aphumle. Ngoko wanqenqa waze wathabatha ingubo leyo yayiphezu kwakhe, wayitsalela phezu kwakhe. Eyindoda yavuka yathi, ngubani ophaya? Yathi, wathi, ndinguRute, uMowabikazi, umkhonzazana wakho. Waza waphakama wathi, ndiyabona kwaye ndiyazi ukuba ungumfazi onesidima. Amen. Oh, ingaba oko akuthumeli nje ukungcangcazelwa kwinkcinci emphefumlweni wakho? Ungumfazi onesidima. Wayeyintoni owayiphendulayo? Kodwa wena usisizalwane esisondeleyo. Amen. Usisizalwane esondeleyo, unako ukwenza ngenxa yam, ungandibeka kuphumlo. Ndize apha ndaze ndalala apha, hayi ukuba ndingumfazi oziphethe kakubi. Ndilele apha, hayi ukuba ndibe ngumboniso ukubonisa abantu ukuba ndinako ukuthetha ngelwimi, ndibonise abantu ukuba ndiyakwazi ukuxhentsa ndikumoya, kwaye ndibonise abantu ukuba ndiyakwazi ukukhwaza. Kodwa ndize apha ngokuba usisizalwane esisondeleyo. hayi ukubonisa ukuba ndingenza into enkulu, kodwa usisizalwane sam. Ndize ngokuba usisizalwane esisondeleyo, kwaye nguwe kuphela unokundihlangula. Uyasibona isimilo somguquki kuKristu ecaweni. Yabona, yabona, wena usisizalwane sam esisondeleyo. Kwaye wathi, wena ungumfazi onesidima, kwaye ndisisizalwane sakho esisondeleyo. Ngoku zigqume, lala kude kube kusasa. Zigqume nje kuloo ngubo, ndisisizalwane sakho. Lala phaya kude kube kusasa, uphumle. Amen, amen. Ndisisizalwane sakho esisondeleyo, phumla. Amen. Xana ukusa kufikile kude ngaphambi kokuba kuphume ilanga, waqokelela igquba elikhulu lerhasi imilinganiselo emithandathu, ndiyakholwa ukuba yayiyo, waze wayigalela kweyakhe ityala encinci, waze waya ekhaya. Kwaye uNaomi wathi, intombi yam, emva kokuba uye waphakama esibingelelweni kwaye wabuyela umva, ngoku yintoni eyakwenzeka mama? Yintoni eyakwenzeka ngoku? Amen. Phumla. Amen. Phumla, Rute. Kuba indoda leyo ayiyi kuphumla ide iligqibe ixabiso elizeleyo lentlawulelo. Amen, amen. Kanye phaya kulapho ndimi khona. Amen. Akayi kuphumla ade enze ixabiso elizeleyo lentlawulelo ukukuhlangula yonke into wakhe walahlekelwa yiyo, yonke into leyo owawuyiyo. Ngokhumbula umthetho wentlawulelo njengoko sisondela ekuvaleni, ekupheleni kwenkonzo. Wonke umthetho wentlangulo ngulo wokuba ngaphambi kokuba umntu abe nokuhlangula impahla elahlekileyo, wayemelwe kukuba abe sisizalwane esisondeleyo. Kwaye into elandelayo, wayefanele ukuba abe yindoda ethe tye, indoda elilungisa ukuyenza loo nto. Kwaye ngoko kwakufuneka ukuba abe nemali eyaneleyo ukuba enze oko. Kwaye ngoko kwakufuneka ukuba enze ubungqina basesidlangalaleni uba wayekwenzile oko. Kwaye ukusukela ngoko ukuya phambili yayiyimpahla yakhe. Bengo kangela uBoaz wayemele uKristu, ngo uRuth wayemele ibani, wena ikholwa. Kwaye ngo uThixo kwiTestamente endala ekuphela kwendlela wayenokuza ngayo aze ahlangule loo nto eyayilahlekile. UThixo kwafuneka ukuba abe sisizalwane kumntu, kwaye ekuphela kwendlela uThixo wayenokuba sizalwane ngayo ebantwini yayikukuba abe ngomnye wabo. Amen. Ndiyahluka noBilly Graham kwiziqu ezintathu ezahlukeneyo kwintloko buThixo okanye nawuphi na omnye umfundisi wobutrinithi kuloo nto. Ndiyakholelwa kwitrinithi kakade, kodwa hayi ngolo hlobo ekubeni bona beziziqu ezintathu banye elo baliphaya lilodwa lalingenanto yimbi ngaphandle koko. Ndingakungqina oko. UThixo waba ngumntu, kwafuneka ukuba abe sisizalwane ebantwini, kwaye wayengenakuba nguThixo size thina boni, iindalo zendalo yakhe, izidalwa ezingabantu azidalileyo zendalo yakhe. Kuba besingenakuba zizizalwane phaya, ke uThixo waba ngumntu ukuze lo mntu abe nokuba nguThixo, abe nguThixo. Amen. Thina ekubeni singabantu abuni, uThixo waba ngumoni, wathabathela izono zethu phezu kwakhe engazazi izono, ukanti waba ngumoni ukuba izono zethu zazibekwe phezu kwakhe. Ukuba thina waba ndim ukuze mna ndibe nguye, yabona, waba ngumoni ukuze mna ndibe ngunyana kaThixo, waba ngumoni ukuze ube nokuba ngunyana kaThixo. Kwaye ngoku singoonyana neentombi zikaThixo ukuba uThixo wenziwa isizalwana xana wathabatha imo yenyama yethu wazalwa ngumfazi. UThixo hayi omnye umntu, uThixo ngokwakhe. Eyokuqala kaTimothy 3:16 yathi, kananjalo ngokuvunyiweyo inkulu ifihlelo yona leyo yokuhlonela uThixo, kuba uThixo wabonakalaliswa esenyameni. UThixo qalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi kuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, waye ulizwi wenziwa inyama, ulizwi enziwe umntu waba sisizalwana, waba ngumntu. Oh, waba kukufa ukuba ngokufa kwakhe ndibe bubomi, waba ngumuntu ukuba ngobulungisa bakhe ndibe nokuba ndibe nobomi, waba lihlwempu ukuba mna ngobuhlwempu bakhe ndibe nokwenziwa isityili, waba yiloo nto endandiyiyo ukuze ndibe nokuba ngobabalo lwakhe ndibe yiloo nto ayiyo. Oh, bethu ngoko sithetha ngamandla kaThixo ngoba eso sisibhalo ngqo kwaye yiloo nto isibhalo esiyithethayo ukuba sibe nokuba olunjani uthando ubawo athe waluthululela phezu kwethu waluthululela phezu kwethu ukuba thina abo abesingaboni abasemzini sikude noThixo sibe nokusondezwa kuye uThixo ngokokude sibe ngoonyana neentombi zikaThixo hayi abakhonzi ibandla leentlanga alizange libe ngumkhonzi isicaka hayi mhlekazi ibandla leentlanga ngunyana nentombi ningoonyana neentombi zikaThixo abo bathe bamkela umoya oyingcwele ngoku ukuba niligquba likaOrpa nize nijike nimke kodwa ukuba niye nadlulela kuye umoya oyingcwele niba ngoonyana neentombi ngoku oonyana neentombi ngobani abangabona abanamandla ngakumbi phambi kothixo yintoni ingelosi ingelosi isicaka kunjalo oko zizicaka zakhe ningobani nina unyana nentombi yakhe ngubani onamandla ngakumbi ezulwini ngoko umoni lowo uthe wasindiswa ngobabalo okanye isiphathi izithunywa eso simi ngasekunene kuye umoni lo uthe wasindiswa ngobabalo unegunya elingakumbi ezulwini kunesiphatha zithunywa eso simi ecaleni ngakuye ngaphandle kwesono kuba ungunyana unyana unegunya ngakumbi kunesicaka ngakade oh siyayilibala into esiyiyo siyayilibala amaxesha amaninzi loo nto eyasenza oko sikuko emveni kokuba sibe yiloo nto esiyiyo ngoko siyalibala ukuba safika njani apha xana uthixo ngokwakhe oh olunjani ukuxabiseka uthando olo ubawo awalunika uhlanga lukaAdam oluwileyo wanikela unyana wakhe kuphela kwakhe ukuba eve ubunzima kwaye asihlangule ngobabalo lwakhe oh indlela esakha sazi ngayo ukucandeka phakathi kwamalwalwa nezibhakabhaka ezimnyama umsindisi wam wathoba intloko yakhe waze wafa kumkhusane ovulekileyo watyhila indlela kuvuyo lwezulu kunye nosuku olungenasiphela kukristu ulwalwa luluqima ndiyema onke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo xana ndihlola umnqamlezo omangalisayo apho kuwo kwafela khona inkosana yozuku ndisibala sonke isono sam ukuba siyonto ngaphandle kwelahleko njalo oko omnye wathi ephila wandithanda esifa wandisindisa encwatyiwe wazithwala izono zam zaya kude ekuvukeni wagwebela ngesisa ngonaphakade ngenye imini uyeza ow imini ezukileyo lowo kube ngumxholo webandla kube yimbonakalo yalo kuye kwaba intliziyo yalo lo mhlaba uhlanjwe ngegazi lalo mhlangulo osisihlobo ukuba ahlangule uhlanga lukaAdam oluwileyo qaphela nangu apho akhoyo umhlangulo osisizalwana ngoku into yokuqala wayefanele ukuba abe yindoda efanelekileyo ubani wayefanelekile ngakumbi kunokristu kunoyesu ngoko enye into wayemele ukuba abe nayo imali wayemele ukuba akwazi ukuyenza loo nto wayengumnini mazulu waqondakalalisa ukuba wakwenza oko wayenokuthabatha izonke ezintlanu neentlanzi ezimbini aze ondla amawaka amahlanu aqokelele iingobo zezintlanu ezizele ngamaqhekeza emva koko wayenokumpompoza amanzi ukuphuma equleni aze waguqule abe yiwayini wayenokukhupha intlanzi elwandla zathabatha ingqekembe emlonyeni wayo zegolide amen wayengelilo yini kodwa waba lihlwempu engenayo indawo yokubeka intloko yakhe waba sisizalwane hayi isizalwane kwabazizityeni umhlanguli kubo bonke abantu wathabatha indawo yomhlanguli ngoko yintoni wayefanele ukuyenza ngoko wayefanele ukwenza ubungqina basesidlangalaleni ngentsasa elandelayo uRute wathi okanye uNaomi wathi phumla Rute yonke into yakulunga ngoku ngokuba ufumene ubabalo emehlweni akhe thixo makhe ndenze oko makhe ndifumane ubabalo emehlweni akhe ngoko xana kusisa xana ixilongo lenkosi liya kuvakala kwaye ixesha lisaye kubakho kwakhona kwaye kuya kuphuma intsasa engunaphakade eqaqambileyo kwaye entle kwaye xana abasindisiweyo emhlabeni beya kuhlanganisa ngaphesheya kolungolunye unxweme xana ebizwa amagama phezulu ngaphaya ndiya kuba phaya phumle ngoku ulindele intlangulo epheleleyo qaphela ndinaso isinyaniso sayo ngoku ndiye ndathabatha isikhafu esizele irhasi endiyifumene phaya wamnika yona yayilinganisiwe yaba imilinganiso emithandathu isithandathu sithetha amawaka amathandathu eminyaka obukho behlabathi usuku lomntu sisithandathu umntu owadalwa kusuku lwesithandathu kuya kubakho amawaka amathandathu eminyaka eladalwa ngawo ihlabathi kwiwaka lesixhenxe uthixo waphuma iminyaka engamawaka amathandathu ibandla liya kubulaleka ngokuchasene nesono ngamandla kathixo wezi zonga zerhasi lize ngoko liye kuphumla olungunaphakade kanjalo phumla linda. Imilinganiso emithandathu yerhasi elungileyo wayibeka phaya ukuba imthwale kude kufike ixesha lokuhlangulwa kupheleleyo. Ndivuya kakhulu kuyonwabela. Ngokukhawuleza makhe sifike ezantsi esiphelweni sayo. Ngoku sifumana ngoku ukuba nentsasa elandelayo xana avukayo waye onwabile elindile. Kwaye indoda yeza yehla yayinesinye isizalwane eso eneneni esasinokhetho kumfazi kuqala. Ingaba nalo ixesha lokufumana oko ke umzuzu nje kwaye siya kufumana inxalenye yako nakanjani na. Lowo ulandelayo emzekelisweni lowo owayenokukhetha kuwe yayingumtyhu kuba wawonile kwaye kuqala wawungowakhe kuba wawunguye uyimpahla yakhe. Kuba wazalelwa esonweni, wabunjelwa ebugwenxeni, weza ehlabathini uthetha ubuxhophi, kwaye wayengenako ukukuhlangula. Yabona, wayengenako ukukuhlangula. Ke uKristu weza waze wenziwa umntu ukuba asuse izono zethu ukusihlangula. Ingaba niyakubona oko? Kwaye enye indoda ibingenako ukuyenza loo nto. Umtyhuli wayengenako ukufela izono ukuba wayengoyena mgqwethi lowo owenza isono. Yabona, wayengenako. Ubeya kulonakalisa ilifa lakhe omnye umfo kwaye uSatana wayeya kulonakalisa elakhe ngokuba ungumtyholi. Wayengenako ukuba ngomnye umtyholi ukuba asuse umtyholi, umtyholi wokuqala. Wayengenako uba sisono kuba wayesele esisono. Kodwa uKristu ekubeni engena sono waba ngumuntu ukuze abe nako ukusihlangula. Haleluya, sihlanguliwe. Sihlanguliwe kuthetha ukubuyiselwa kwakho. Sihlanguliwe. Ke ngentsasa elandelayo ngoko kwafuneka ukuba enze ubungqina basesidlangalaleni. Wehla wahlangana nale ndoda esangweni phambi kwamadoda amakhulu kwaye kwafuneka ukuba kube kwindawo kawonke-wonke. Kwaye wayikhangela ebusweni wathi, ingaba unako ukumhlangula? Ngoku ukuba wayemele kuqala ahlangule uNaomi ukuze afumane uRuth kwaye uKristu kwafuneka ukuba ahlangule ibandla lamaYuda kuqala ukuze abe nokufumana umtshakazi wentlanga. Wangena noNaomi njengoba semzini ovela kwelinye ilizwe, umowa abahedeni, yiloo nto esasiyo iintlanga, umhedeni. Wayekhumbula, wayemele ukuba afumane uNaomi. Kwaye xana wafumana uNaomi, wakufumana konke awayenako. Khumbula, xana uKristu wezayo akazange athethe ngebandla leentlanga, yaba kukuya kwabangabakhe, weza kwabangabakhe, abangabakhe abamamkela. Wayesoloko ekwabangabakhe, musani ukuhamba ngendlela yeentlanga, musani ukuya kwaSamari. Kodwa yani kanye kwizimvu ezahlekeleza kwaSirayeli. Kwaye njengokuba nihamba shumayelani ivangeli, philisani abagulayo, vusani abafileyo, khuphani idimoni, njengoko namkele ngesisa nikani ngesisa. Ingaba oko kunjalo? Wabathuma ngababini ngababini. Yani kuqala kwaye kwanyanzeleka ukuba alihlangule elabantu. Kwaye xana walihlangula elabandla wafumana umtshakazi wentlanga. Amen. Ngeke ukufumana okungaphezulu kuko. Yabona, wafumana umtshakazi xana wayehlangula ibandla. Ngoku uBoaz kwafuneka ukuba enze esidlangalaleni wathi, ingaba unako ukumhlangula? Wathi hayi. Ngoku kwafuneka ukuba enze ubungqina basesidlangalaleni, wakhulula isihlangu sakhe waze wamgibisela ngaso. Wathi nantso makhe wonke Israyeli azi ukuba ndimhlangule uNaomi. Kwaye kananjalo ndiyamthabatha noRute. Amen. Ndimthabatha uRute abe ngumtshakazi wam. Yayingubani yena? Inkosi yesivuno. Amen. Nanko ndiyamhlangula uNaomi ndize ndifumane uRuth, kwaye uRuth uya kuba ngumtshakazi wam. Yintoni abayithethayo? Angafana noLeya noRakeli nabo abavelisa amawabo, kwaye wayenza loo nto kunjalo kwaSirayeli. Wangangaba ngaloo ndlela, kwaye khangela wenza uvavanyo ubungqina basesidlangalaleni. Wenza ntoni uYesu ukwenza oko? Wenza ubungqina basesidlangalaleni xana uSatana wayengenako ukufela izono kuba wayengumoni, unguyise wesono. Kodwa uYesu lo umsulwa uThixo wethu owayenganyanzelekanga ukuba afe, wehla waze wenza ubungqina basesidlangalaleni ngokufa, waphakanyiselwa phakathi kwamazulu nomhlaba. Ubungqina basesidlangalaleni bazihluba iingubo zakhe kuye waze wajinga phakathi kwamazulu nomhlaba ekwihlazo. Aye wafa engumoni ukufa kwehlazo ukusihlangula ubungqina basesidlangalaleni. Amen. Enza ntoni yena? Wabukhaba ububungo bakhe obulungisa, walukhaba ulungo lwakhe uzulu, walukhaba ndinamandla ndiyakuthetha kuba wam, kwaye kwangoko ubeya kundithumela imikhosi yengelosi ezingamashumi amabini bezingatshintsha imeko. Ingelosi enye yayinokuyenza loo, wayenokubiza imikhosi engamashumi amabini. leyo yayiya kuba malunga namashumi amane namawaka engelosi. Yintoni ezaziya kuyenza? Kwathi ndingathetha kubawo wam kwangooko ukanye ngoku ubeya kundithumela amashumi amabini emikhosi. Imikhosi yengelosi ibiya kuza apha ize kuthabathe kuyo oku. Enye ibinokwenza ntoni? Enye ibinokuwutshabalisa umhlaba. Ngomzuzwana nje khangela wayenamawaka awayenokuza. Yabona, kodwa wakukhaba oko, wabeka oko ecaleni, asibeka sonke isidima sakhe yonke into ecaleni, waba ngumoni waza wafela mna nawe. Ngoko ekuvaleni singakhe sithethe oko ekuvaleni. Wakwenza oko. Ngoko wathabatha uRuth kwaye wamtshata, kwaye wazala unyana ogama lingu-Obed. U-Obed nguyise kayese. Uyese yayinguyise kaDavid, lo owayenguyise kaKristu. Amen. Uyise wenkosi uYesu. Aniboni na ngabo obabulungisa ngaso eso sigqibo sicacileyo, waba ngumhlanguli wethu osisizalwane. UThixo waba sisizalwane kuthi ukwehla aze enziwe abe nokufana nathi, umntu weva ukulamba, weva ukunqaba. Nqaniwe, ndiyiphendisele, baze bagalela iviniga emlonyeni wakhe. Inyonga wanqaba njengokuba sisenza, wayesazi ukuba kunjani ukuphila ngaphandle kwazo. Wayegula njengokuba sinjalo, wathi abaye kuthetha kumumzekeliso omdala, gqirha, siphilise. Kodwa amandla akhe amakhulu ayengamelanga yena, wayenamandla okwenza oko, kodwa akazange awasebenzise kuye. Hayi, kuyothile wathi kumngwenye emini, wathi, mzalwane uBrenham, phambi kokuba kwenzeke nantoni na, uyayazi yonke into malunga nokuya kwenzeka kuwe. Ndathi isibabalo asenzelwanga mna, andikwazi ukusisebenzisela mna. Sesokwenzela nina, nini abo abafumana inzuzo, hayi mna. Ndisisicaka nje sikawonkewonke sikaThixo kuni. UMshumayeli sisicaka sikawonkewonke, usuka nje azibambe kanye phaya njengenyiliba yasente, inyosi eqhumayo ibhabhela phaya, ufumane inxalenye yayo. Inyosi yobusi iyabhabha kwaye ufumane eyayo, umntu odlulayo ufumana eyakhe, nayo yonke into iyabulaleka emini obusuku ukugcina ukubengezela kwayo. Umlungiseleli wevangeli wenza kwayinto enye, uhamba emgceni kaThixo, ubamba ubungqina bakhe buyinyani ukuba ihlabathi libenokuxhamla kuye. Yabona, umnumzana uMalusi unyibiba ungulowo ulungileyo. UYesu wathi, mgqaleni uSolomoni akanjengaye umjalo oko. UGqirha unyibiba leqela ukuba niyamazi nonke. Yabona, galani enyibiba zasentla, indlela ezibulaleka ngayo nokusonda kwazo. Nokuba kunjalo, ndithi kwaye nangoko uSolomoni kulo lonke uzuko lwakhe, inyibiba kufuneka izabalaze imini nobusuku ukuze ifumane ukukhazimla, ukuze igcine iingubo zayo, kugcina isiqholo kunye nezinto ziqhubeka. Kwaye abanye iyazivula njengokwayo, kwaye ziyeza zidlule zize zithabathe ukuphuma kuyo. Inyosi nempukane nayo yonke into ziyeza, zilungile okanye zimbi, ziyathabatha nje ukusuka kuyo. Loo ndlela umkhonzi ayiyo kaKristu, umkhonzi onguKristu uyazivula ngokwayo nje, thabatha ukusuka kumhlabathi. Kukho nto ngenxa yakhe, kungenxa yabanye. Yiloo nto uKristu owaba yiyo xana waba sisizalwane kuthi, waba ngumntu ukuze ihlabathi libe nokuxhamla kobulungisa bakhe. Yabona, kwaye senziwe oonyana bakaThixo. Ngoku yintoni abayenzayo? Batshata, kwaye ngaloo nto kweza le nto inkulu. Ngoko uRuth wavuzwa ukufumana uKristu okanye ukufumana uBhowazi ukuba abe ngumyeni wakhe, nto leyo ibandla livuzwe ngayo xana ukubuya kwenkosi kuya kufika. Ngaloo ntsasa iqaqambileyo ingenamafa, siphumle silindile ngoku iya kufika. Ngoku ngokuba lihlanguliwe. Ngoku esinye kwakhona isicathulwa phambi kokuba ndihambe kuqalisa umgca wokuthandazela. Esinye kwakhona isicathulwa, ndiye ndakhangela phezulu ngale ntsasa igama ukuhlangula. Anje uxolo bazane bam bama-Aminian, kodwa nje kufuneka ndikufake oko, hayi ukwenzakalisa kodwa nje ukunenza nicinge. Khangela ukuba ukuthetha ntoni ukuhlangulwa. Intlawulelo eneneni isetyenziswa egameni lesiGrike ekuthabatheni khoboka emarikeni. Andinako ukupela igama lesiGrike kanye ngoku, kodwa lithetha ukuthi thabatha ikhoboka emarikeni, ukuhlangula. Umntu owenze into ethile engalunganga yena inkosi yakhe yamthengise ebukhobokeni eneneni ekufeni, kwaye usemarikeni ulikhoboka, kodwa kubekho indoda ezayo, indoda efanelekileyo leyo inako ukwenza oko. Lize lifumane le ndoda, lize lifumane ubabalo emehlweni ayo, ize imkhulule ngentlawulelo oko kumthabatha kwimarike yobukhoboko, ize imkhuphele kuyo ngokwayo. Qaphela, kwaye ela khoboko lakuba lihlangulwe alinakuze liphinde lithengiswe emarikeni kwakhona. Amen. Alinakuze lithengiswe kwakhona, liphawuliwe. kwaye ukuba lalicingelwa ngokwaneleyo ngaxesha lithile ukuba lihlangulo akukho bani unakwa ngekhe alithengise kwakhona ukuba libe likhoboka. Oh, makabongwe uThixo ukuba xana umntu ebekhe weza kuKristu waze wahlangulwa ngegazi lixabisekileyo umtyholi akanakuze akwenze ikhoboka kwakhona. Ukhuselekile egazini likaYesu Kristu kude kube yimini yakho yentlangulo. Khobo likhangele kwi-Exodus kwaye ufumanise ukuba leyo akuyomithetho yobulevi. Thetha ukuthi kwi-Leviticus ubone ukuba leyo akuyomithetho na. Khobo lakuba lihlangulo alinakuze lithengiswe ukuba libe likhoboka kwakhona njalo oko. Oh, ndiyavuya kakhulu. Ndiyavuya kakhulu ukwazi ukuba umhlanguli wethu osisizalwane ukuba uThixo wezulu owaye ngumoya wehla weza emhlabeni waze wenziwa inyama, wenziwa njengam, wenziwa waba njengawe, waze wathabatha ubume benyama enesono engazani nasono ukuze izono zethu zibe nokuphumela phezu kwakhe, waze waba sisizalwane kuthi wenza ubungqina bokufa esihlangalaleni ehlawulwa ixabiso elizeleyo. Kwaye umoya kaThixo wabuya wangqina kwakhona itempile yakrazu ikhusele ukusuka phezulu ukuya ezantsi, hayi ukusuka ezantsi ukuya phezulu kodwa ukusuka phezulu ukuya ezantsi, wabonisa ukuba yayinguthixo ngokwakhe. Walikrazula lavuleka ukusuka phezulu, walikrazula ukusuka phezulu ukuya ezantsi, kwaye wavula indlela kwaye izitena zedini zaphethuka nemibane yaxana nazo ezibhakabhakeni ezimnyama ezinomsindo. Ilanga latshona embindini wemini, iinkwenkwezi zala ukuqaqamba kwaye yonke into yanika ubungqini. Sihlanguliwe. Haleluya. Masithandazeni.
Thou shalt be brought into the promises of the Lord. Yea, thou shalt be brought into my rest, saith the Lord. And as the doctrine doth fall as the dew in this hour, yea, my word is going forth through my servants. Yea, and it shall encompass this earth. But except thou be filled with the Spirit, thou shalt not know the voice of the Lord. Therefore the Lord would say unto thee, depart thou from iniquity. Yea, clean up thy life. Yea, leave those things behind that are worldly, yea, that are fleshly, and that are not a desire unto the Lord. For the Lord would say unto thee in this hour, that except thou dost repent, yea, except thou dost turn unto the Lord with all thine heart, and be willing to desert that which is behind, yea, the Lord shall not hear thee when he cometh. For the Lord is coming as a bride, for as a bridegroom for his bride. And as the bride doth prepare herself and get herself ready for the coming of the bridegroom, even so must my children get themselves ready, even in this hour, that they might be ready at my coming, saith the Lord. Therefore watch ye and pray, saith the Lord. Hearken thou unto my word that is going forth, for my word shall not return unto me void, but shall accomplish those things which I have predestinated, saith the Lord, that shall be in this last day. Therefore, hearken thou, turn thou from thine own wisdom, turn thou from thine own doctrine, yea, turn thou from that which is led thee in bondage, and turn thou unto the word of the Lord, and thou shalt be set free. Yea, my mercy shall be upon thee, saith the Lord.
Your head's bowed now just a moment.
Genhloko zenu zithotyiwe ngoku. Umzuzwana nje leyo bekuyintetho yesiprofeti sibiza kwibandla emva komyalezo. Ko ukuba kukho abathile apha abangamaziyo ubomi benu abulunganga, niyamenywa ngoku ukuba nime apha kubukho besi sihlwele ubuso bukaThixo ukuba nimamkele njengomsindisi wenu. Amanzi asequleni ukwenzela ubhaptizo. Ukuba kukho umntu othile olindele ukuqalisa inkonzo yobhaptizo ngoko nangoko, ngeli thuba iintloko zethu zithotyiwe, siya kuthabatha umzuzwana ngoku ngokucula Undiyadlula ngeentloko zenu zithotyiwe ngoku.
I'm going through, yes, I'm going through, I'll pay the price, whatever others do, I'll take the way with the Lord's despise.
as few. I've started in with Jesus, and I'm going through. I'm going through. Yes, I'm going through.
Ngaba uthetha loo nto ngenele ngokuba wenza njalo. Nyuka uze apha kwaye ume. Ngaba ukulungele ukubambelela ngonaomi wakudala. Ufuna ukuba njengomhlanguli wakho. Ngaba ukho omnye umntu obungathanda ukuba njengaye caleni kwakhe. Ngaba akusayi kuza omnye umntu ngoku aze aguqe apha nalo mfazi uselula njengokuba eguqa. Thabatha njengoRute wakudala ethabatha indlela yakhe ngale ntsasa. Mntu othile, yiza nyuka ngoku, hamba uhle apha uze uguqe phantsi njengokuba eli nenekazi lenzile apha. Ngaba sele uqalile, ngaba uya kubeka izandla zakho kwezakhe. Bawo wethu wasezulwini, ngelithuba ibandla lingqumshela eli culo ukuba njengoYesu. Lo mfazi ngale ntsasa uye waphuma njengoRute. U-Inabel esiza njengoRute wakudala. Ungakhathaliseki nokuba lithini na ixabiso kuze kulihlawula. Akhathaliseki nokuba yintoni indlela aya kuhlekwa ngayo. kanye enziwe inhlekisa ngayo thabatha indawo ngoku emi apho evuma izono zakho eguqa phantsi ephawula indawo apho inkosi enkulu yesivuno yalala khona ezantsi emnqamlezweni kwaye phaya ukuba amkele umoya wayo ubabalolwayo olo luthethe kuye njengoko ilizwi beliphuma njengonawomi wakudala esalathisa kwaye libethe lowo unguye indawo eyiyo kwaye ngoku uza kuthabatha indawo yekholwa eguqa enqamlezweni phaya apho azivume khona izono zakhe azibeke ecaleni zonke izinto ezindala zobomi waze waba sisidalwa esitsha kuKristu Yesu. Siyathandaza bawo ngale ntsasa ba wonke umntu ongowasemzini kwesi sakhiwo, yonke indoda, umfazi, inkwekwe okanye intombazana bangakwaziyo, musa ukuwavumela la mazwi adlule Nkosi. Asazi nje kanye ukuba yeyiphi na iyure esiya kungena emgwebeni ngayo, kusenokuba kunganamhlanje ukuba uninzi lwethu lungafumaneka ukuba luze, mhlawumbi ngaphambi kokuba sifike ekhaya. Ingozi yenqwelo ingenzeka kwanga ukuhlasela kwentliziyo kungabetha. Sazi, oh Thixo, makhe silungiselele le yure ngeli thuba umoya ulapha, ngeli thuba sinobungqina ukuba ulapha, ngeli thuba uThixo wezulu yo yonke inceba yakhe engenasiphelo ulapha ukuba singenise ngaphakathi. Siphe okobabalo lwakho Nkosi, thumela abanye ngale ntsasa esiguqweni baze bamkele uKristu njengomsindisi njengokuba lo mfazi esenza ngoku. Siphe oko Nkosi, yiba nenceba kuye, ndisazi ukuba abantu bakowabo umzwane wakhe uhleli apha eqongeni nam, udade wabo uWood uhleli emva phandle phaya, mama notata bahleli apha. Nkosi Thixo, thandazela inceba. Siphe oko Nkosi, iyazi ukuba yintoni endiyithethayo entliziyweni yam. Cela ukuba ukuphalazwa kwelakho igazi lakho encebeni liyakuza ngoku ngale yure. Siphe oko Nkosi, siphe ngeli thuba sisalinde abanye bangabanye bangeza nabo bawo baze baxolelaniswe kuThixo ngoKristu. Kwaye ngoku ngeli thuba sisalindileyo ngoku kwaye sizibuza, siya kucula kwakhona. Khanya kum, oh Nkosi, khanya kum. Makhe okwakukhanya ukuphuma kwindlu yokukhanya kukhanye kum. Lungile he, ngaba kuya kubakho omnye onyukayo? Ya kundenza ntoni na? Bawo Thixo, obo ngokwenene bobungqina bethu Nkosi, sifuna ukuba njengaye, silulame kwaye sibe nobulali, sithobeke sibe myoli. Soloko ebaxolela abo bamphatha kakubi kwaye besenza ukungalunganga. Sifuna ukuba ngaloo ndlela. Siyakubulela ngalo mfazi unyukileyo ngale ntsasa. Sazi njani uba obu bomi buya kuba njani na emva kwethuba. Mhlawumbi ngazo zonke impazamo zakhe kunye nezinto ebomini njengokuba sonke sizenzile, ukuzibona zintyiliselwa phantsi kwesikhukhula ngale ntsasa. Ndiyathandaza Thixo ukuba lo mfazi aphile ubomi obungcwalisiweyo obuya kukhokelela bonke abedlalana naye kula mava. Angangangangeni apho kodwa aye kungena kwilizwe ledini, aphawule indawo aze alale phantsi, amkele umoya uyingcwele phaya. Siphe oko Nkosi. Ukuba kukho abanye kwakhona apha bawo, abo ebekumele ukuba bezile, bazabesa, wangaumoya wakho ungangabashiyi, bangabangangabi nakuphuma imini okanye ubusuku, bade babe bazile, nabo benze kwa esi sigqibo sinye. Hayi ukuba ngqobalala, Nkosi, kodwa, oh Thixo, ndisazi ukuba yintoni abaphosana naye, ukwazi ukuba yintoni eyakubakho ngaloo mini, ukumva esithi, mkani kum, nina basebenzi bobugwenxa. Kaloo ntsasa e-8 ne-Penn Street ndanibiza kwaye andizange nize. Oh Thixo, iya kuba yenjani yona iyure ukoyikeka kubo xana siya kube silinganiswa esikalini size sifunyanwe silambata. Bawo siphe ukuba loo nto ingaze ifike nakubani na okubukho obungcwele. Bangabonke bangasindiswa. Sicela egameni likaYesu. Amen. Ifuna ukubulela iNkosi ngale ntsasa ngokulunga kwayo nobubele. Ndiyanibulela nonke ngomonde wenu wokulinda nam ixesha elide kangaka. Dade u-Inabel, Dade uWood, lowo ngudade wenu, Mzana uCharlie, loo nto ababehleli beyithandazela noko besekuthandazela ixesha elide. Dade u-Inabel, ubungakhe uphakame okomzuzwane nje, lowo ngudade uWood. Ithenjwa lethu apha enkonzweni, leyo indodakazi yakhe, leyo yamkele uYesu njengomsindisi wayo ngale ntsasa. Kwaye mingaphi imithandazo ebikho, uThixo wakusikelela. Dade u-Inabel, cinga ukuba ndilibiza kakuhle igama lakho, ingaba kunjaloko. Wanga uThixo angahlale ekusikelela, dade othandekayo. Kwaye ukuba uzange ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu, ndiyakucenga ukuba ukwenze oko kwaye wamkele umoya oyingcwele. UThixo makahlale nawe, asikelele umyeni wakho othandekayo phaya, ndahlangana naye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Uba ndiphazame, igama lakhe nguStanley, ingaba oko kunjalo, Stanley. Thixo akusikelele, Stanley. Ikhaya limnandi, kodwa ndiyakholwa ukuba liyakuba mnandi ngoku kunangaphambili. Thixo ahlale nani nonke kwaye aninike ubabalo nenceba yakhe yonke imihle yobomi benu kwaye nilandele kunye neNkosi. Yibani njengoRute ngoku, Inabel, namathela kanye kuyo, qhubeka nje ukuya phambili. Amanye amaxesha kuya kuba nzima kwaye neendlela ziya kuba mfilimi. Kodwa khumbula, nje khangela ezantsi ubhekise emhlabeni, uze ngoko ukhangele phezulu esibhakabhakeni. Uya kufumana umkhondo wonyawo olunegazi, olo olulandela yonke indlela eyaphaya, uya kukhokhela indlela. Ngoku, oh, sele kusemini, intsimbi yeshumi elinesibini entloko, ingaba nisazimisele ukuba nomgca wokuthandazela. Billy, D, loluphi uhlobo? Ingaba uwakhuphile amakhadi omthandazo? Andizanga. Yakholwa ukuba undixelele ukuba ukhuphe umthandazo. Ke ayeyintoni na? Umntu othile makandixelele ukuba wayeyintoni nobumba kunye namanani. Intoni? UB, UB, isinye ukuya kwikhulu, 50 ukuya ekhulwini, kulungile. UB, inani lokuqala balifumene. Ngoku sinesihlwele, ke asikwazi. Siyakubamisa bonke kwaye siyakubagqithisa kanye nje bonke ngeli thuba ndibathandazelayo. Ngoku bangapha bangazange bawubone omnye wemicu yokuthandazela. Makhe sibone izandla zenu, bangazange babekho omnye wemihlangano yam kumgca wokuthandazela. Oh bethu, uninzi lwenu. Ke ngoku singathandazela nje abantu okanye sibe nokucalula okanye singabi namgca wokuthandazela konke koko nje sibabize kanye esihlweleni oko akunamsebenzi. Umoya oyingcwele ulapha, ewe mhlekazi, kodwa makhe sime nje umgca wokuthandazela. Inani lokuqala, bani onenani lokuqala? Ikhadi lomthandazo uB, inani 50? Ndiyaxolisa, akakho ononye. Kakade, kulungile. Ikhadi lomthandazo lamashumi amahlanu, ngubani onalo? Yiza ngapha mhlekazi. Ikhadi lomthandazo lesibini, 51? 52? Ikhadi lomthandazo lamashumi amahlanu anesibini, kulungile. 53? 53? Kulungile. 54? Yiza ngale ndlela kanye ngapha. Ukuba ungasemva, yiza ngapha kule ndlela ngapha. 51? 52? 53? 54? Ngubani onamashumi amahlanu anesihlanu? Ikhadi lomthandazo 55? Inenekazi kanye ngapha. Ikhadi lomthandazo 56? Yima kwicala odonga ngaphaya uba uyathanda. 57? 58? 59? 60? 61? 62? 63? 64? 65? Basti, jika kanye kula passage, kanye paya mzalwane, kanye paya kulungile, jika kanye apho. Bangaphi abangenalo ikhadi lomthandazo kwaye nifuna ukuba iNkosi iniphilise? Phakamisa isandla sakho, kulungile. Yiloo nto kuphela omele kukuyenza, nje kholwa oko ngoku, kholwa nje, kulungile. 56? Ingaba ndilifumene? 57? 58? 59? 60? Makhe bem. 61? 2? 3? Makhe bem. amashumi amathandathu nesithandathu, amathandathu nesixhenxe, amashumi amathandathu nesibhozo, amashumi amathandathu nesithoba, amashumi asixhenxe, makhebebe. Andifuni ukuba bonke baqalathelane ngaxeshanye, seso sizathu sokuba ndibize inani. Ukuya kutsho kumashumi asixhenxe. Amashumi asixhenxe ukuya kumashumi asibhozo, yima, yiza ngapha kweli cala. Amashumi asixhenxe ukuya kumashumi asibhozo, ulungile. Nyembini, ntathu, nentlantandathu, sixhenxe, sibhozo, ithoba, ulungile. Kumashumi asibhozo ukuya kumashumi alithoba, yima ngapha. Dok, bancede emva phaya ukuba uyathanda. Amashumi asibhozo ukuya kumashumi alithoba, yima ngapha ya kweli cala. Amashumi alithoba ukuya ekhulwini, yimani ngapha kweli cala, ngapha, ulungile. Ngelithuba besafola, ndingathanda ukubuza ibandla into ethile. Bangaphi abangaziwayo abalapha, abangazange babe komnye wemihlangano yam ngaphambili? Bangaphi abeni? Bangaphi abaziyo ukuba kukho umntu unokuphilisa omnye? Hayi nkqu nogqirha, hayi mhlekazi, ugqirha akangomphilisi. Unceda kuphela imvelo, uThixo ungumphilisi, yabona? Ugqirha angangqalisa ingalo, kodwa akakwazi ukuphilisa ingalo. Ugqirha unokulisusa ithunjana, kodwa hayi ukuba aphilise indawo apho alisike khona. Ugqirha unokutsala izinyo, kodwa hayi ukunqanda ukopha okanye aliphilise. UThixo umelwe kukwenza oko, ulungile. Bangaphi abakwaziyo oko? Xana uYesu wayelapha emhlabeni ukuba kazange abange ukuba wayengumphilisi, wayeyindoda, wathi, asindim oyenzayo imisebenzi, kodwa uba wam lo uhleliyo kum wenza imisebenzi. Ingaba oko kunjalo? Bangaphi abaziyo xana wayelapha? Yintoni njani? Loluphi uhlobo lolungiselelo awayenalo xana wayelapha? Wenza oko uyise awambonisa ukuba kwenza. Ingaba oko kunjalo? Bangaphi abayaziyo abazi oko? UYohane ongcwele 5:19 wathi, inene, inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe, kodwa oko akubonayo uyise kwenza. Ingaba oko kunjalo? Oko uyakwenza unyana ngokwangokunjalo. Ngoku, ingaba uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade? Niyakukholwa oko ngentliziyo yenu yonke, isekwanguye izolo nangona phakade? Niyakholwa ukuba uYesu Kristu ekubeni isekwanguye izolo nangona phakade ukuba oko kuthetha ukuba yena eneneni ikwanguye? Ulungile. Ukwanguye njani yena? Ukwanguye kuwo wonke umgaqo. Ngaba oko kunjalo? UsekwanguThixo omnye, umphilisi omnye, umsindisi omnye, uyafana isimelo esikwasinye. Oko konke kukwakunye. Ingaba oko kunjalo? Okukwakunye, ulungile. Ngoko ukuba wayekoko kunye, kwaye ukoko kunye, uyakwenza kwaye okukwakunye. Ingaba oko kunjalo? Ngoko bangaphi abakwaziyo ukuba oko yinyaniso? Ndiyakuthabatha umzuzu apha, ndilindile. Ayikhangeleki kum njengabo bantu abangamashumi amahlanu abemi phaya. Nyembini, ntathu, nentlanda, nathi, xhenxe, sibhozo, ithoba, ishumi, ishumi elinanye, ishumi elinesibini, ishumi elinesithandathu, ishumi elinesine. Hayi, abanye babo mhlawumbi baye ekhaya. Ngethuba ndibone abanye abantu bemka emva phaya. Kulungile, nje lo mncinci umfutshane umntu. Bangaphi abangathanda ukufumana oku? Bangaphi abangaziwayo kum kulaa mca? Phakamisa isandla sakho usazi ukuba andazi kwanto malunga nawe. Phakamisa esakho isandla. Bangaphi phandle phaya abasemzini abaziyo ukuba andazi kwanto malunga nani? Phakamisa isandla sakho ukuba uyakula. Kulungile. Bangaphi abangathanda ukubona umca ucalula? Ke ukuze nje sikhawuleze kwaye sigqibe. Ingaba beniyakuthanda? Ngoku akunamsebenzi. Ingabathandazela nje baziseni kanye ngomca, okanye bangahlala phantsi, bahambe nje bahlale phantsi. Akunamsebenzi. Umoya oyingcwele angakucalula oko njengokufanayo. Ngaba niyakukholwa oko? Ngoku ngoko ukuba oko kunjalo, ngoko zolani nje okomzuzwana nje, siba semva kwexesha kancinci. Ehlalani nje nizolo okomzuzwana nje, ndifuna ukunibuza into ethile. Ngoku isenokuba ndikumboko ophosakeleyo apha. Yomibini ilungile, yomibini inxibelanisiwe, kulungile. Nalo nawo kulungile.
Now, just get quiet for a moment. I'm going to look down this line and see if I know anybody.
Oh, zolani nje okomzuzwana. Ndiyakukhangela ukuhla kulo mca, ndibone ukuba kukhona bani na endimaziyo. Ndiyamazi laa mfomi kanye phaya. Ngoku ndiyamazi uL L, ndiyakwazi L Colvin. Oh, indoda ephezulu apha. Ingaba leyo yile ndoda esasizingela nayo phezulu phaya eColorado? Oh, bethu ngokuqinisekileyo wandenzi njalo. Ndiyakholwa ukuba uL wayendixelele ukuba wawugula kakhulu kwaye uzile. Ngoku ukuba ukwazi ukuma ixesha elide, makhe umntu othile amthabathele isitulo ngaphaya, okanye abanye babo phakame baze bamnike isihlalo kanye phaya kufutshane. Kuyakulunga kuba indoda kakhulu iyagula kakhulu. Bethu ulahlekelwe malunga nekhulu leeponti okanye nangaphezulu lobunzima, kwaye kwaye yena kakhulu uyagula kakhulu go miyekeni nje ahlale phaya kuba enkosi mhlekazi mzalwane go make ndikhangele kuhle ngo uL ube minaye nje ngo lendoda emikanye emva phaya ekhangele ku evela ngapha ela ranch eKentucky ndilazi igama layo kodwa ndiyakwazi kwaye lowa umzalwane nodade uKid phaya ndiyabazi kwaye nenenekazi ulungile ingaba lowo ngudade uRook okanye kunye nalo mfazi apha uvela eSalisbury ndiyakholwa ukuba uyimfama ingaba oko kunjalo kulungile ndicinga ukuba oko bamalunga nokuphelela kangako emgceni abo endibaziyo eneneni o ewe nanku umhlobo wam olungileyo uPastor Rogers apha suka ezantsi eMiltown kwaye ezantsi emgceni ndiyaqikelela ukuba abanye bonke bangabangaziwayo kum ngoku oko kuphambi kothixo ngokokwazi kwam bangabangaziwayo kum oko makhe ndibone esihlelweni ngoku nina nina abangaziwayo kum abo bagulayo phakamisani isandla senu kwaye uyazi unesicelo entliziyweni yakho phakamisa isandla sakho naphi napho khoyo abo baziwayo ndikulungile kulungile qhelekileyo nje ngenxa zonke malunga nayo yonke indawo ngoku akusayi kunenzakalisi nje ukulinda nje umzuzwana okanye emibini nangakumbi ndifuna kunibuza umbuzo ondilisekileyo kungcono ndibe semva apho ukuze nibe nokundiva funa nje ukunibuza into ethile go le miyalezo leyo endiyishumayelayo niyayikholwa ukuba iyinyaniso nini ngokuqinisekileyo beningekhe nize apho ukuba ibingenjalo go ingaba uThixo ubengenza into yelolo hlobo ngaphandle kokundinika ukuqonda ukuthile ngale nto endiya kube ndiyenza ngokuqinisekileyo beungayikwenza njalo ngokuqinisekileyo ubengeke ngokuba uyenzile loo nto go ndibanga ukuba uYesu Kristu akaguqukanga ukufa kwakhe akuzange kwamguqula kwamzukisa kwaye wavuka ngomhla wesithathu kwaye wenyukela enyangweni kwaye wathumela kwakhona umoya oyingcwele lowo owawunguthixo ungumoya oyingcwele lowo owawuphezu kwakho ngaba nonke niyakukholwa oko kwaye uYesu xana wayelapha emhlabeni wathi imisebenzi leyo endiyenzayo niyakuyenza nani iselixesha kwaye ihlabathi lingabi sandibona olo lucwangco lwehlabathi uyazi nje ibandla elingakholwayo nako konke abasayi kubuya bandibona ukanti nina niyakundibona nina elo libandla ikholwa kuba ndi undi sisimela bizo somntu ndiyakuba nani qundi bekuni kude kube sekupheleni kwehlabathi kwaye isiGrike phaya ukufezekiswa oko okuthetha ukuthi isiphelo sehlabathi ndibe nani kude kube sekupheleni kwehlabathi kwaye imisebenzi leyo endiyenzayo niyakuyenza nani ingaba leyo yinyaniso sinamabhaptisti amawisile amaprotestani namakatolika kunye nkqu namayuda abahleli apha kusasanti kwaye sinebandla likathixo inazarene pilgrim holiness amangqina kayehova onke loo mahlelo ahlukeneyo amelwe ndikhangela macala wonke ndikhangele kubo amawisile amaluther amapentekost zonke iindidi ezahlukeneyo njengokuba ndikhangela ngenxa zonke ndibona abantu abo endibaziyo ebonke baziindwendwe ezisuka ngaphandle kwedolophu umnquba kabrenham into encinane apha esixekweni kodwa wenziwa ukusuka ehlabathini ngoku makhe sithabathe nje oku kwaye sicinge nzulu ngenene cinga funda yiba nentlonipho kwaye ubuze lo mbuzo ngoku ukuba akafanga ngoko ukuzimisela kwakhe ngokubhekisele kuni kwaye ngokubhekisele kwabagulayo bekuya kuba nje ngokufanayo namhlanje njengokuba bekunjalo izolo ngoko ngeyiphi indlela enze ngayo isimilo sakhe izolo oku ndinako ukuba niyakholwa ndingaboko kunjalo ukuba niyakholwa indoda yathi nkosi yiba nenca yabakuthi yathi unyana wam uthuthunjiswa ngokwahlukeneyo ngumtyholo ndimzise kubafundi bakho kwaye babekhwaza nokungxola nayo yonke into wathi ndinako ko ukuba uyakholwa ukuba uyakholwa ninako ngoku qaphela yeyiphi indlela uYesu awenza ngayo wayeyintoni yena izolo walungiselela njani ngoku oku kokowasemzini ngoku endithetha kuye makhe sibone ukuba wayeyintoni na izolo ndithabathe nje malunga nemizuzu emithathu siya kucaphula iindawo ezincinci ezimbalwa xakana ulungiselelo lwakhe lwaqalayo kwakukho indoda enye egama linguAndreya umlobi owaguqukayo wakholwa kuye waze waya kulanda umzane wakhe ogama linguSimoni niyakukhumbula oko wamzisa kuYesu wayekumlobi owangafundanga engakwazi nkqu nokusayina igama lakhe kwaye weza phambi koYesu kwauYesu wondela kuye waze wathi igama lakho unguSimoni ungunyana kaYona bangaphi baziyo ukuba eso sisibhalo babesazi ukuba lowo yayingumesiya kuba waye uThixo wathembisa uMoses wathembisa ukuba xana uMesiya efika uya kuba ngumprofeti ngaboko kunjalo umprofeti uMesiya Kwaye wakhange waze wathi igama lakho ungusimoni. Kwaye wathi uyihlo yayinguyona. Kwaye wayesazi ukuba lo yayingumesiya umfazi equleni eso sesinye isizwe sabantu. Ngoku ngamayuda namasamariya kuphela amamkelayo. Iintlanga sasingekangeni ngoko iqela likaRuta. Ngoku umfazi equleni lo owayengumsamariya kazi weza kukha amanzi uyesu wathi ndisele ndisele. Enza ntoni? Wathetha kuye njengokuba ndiyakuthetha kumntu othile phandle phaya esihlelweni wathi ndizisele ndisele. Abazange bahlangane ngaphambili. Kwaye wathi ngokuba akukho sesikweni sinocalucalulo apha njengokuba kwakudla ngokuba njalo emzantsi kwizihlobo zethu zabantu abantsundu nezinto kodwa abasenalo kwaphela. Ndiyabulela kuThixo ngaloo ke wathi sinocalucalulo apha ngokuba akukho sesikweni kuwe ungumyuda. UYesu wayengumyuda yena yayingumsamariyakazi wathi akukho sesikweni kuwe ukuba undicele umfazi ongumsamariyakazi into enjalo. Wathi kodwa mfazi ukuba ubusazi ukuba ngubani lo uthetha kuye ubuya kundicela into eselwayo. Oko kwammisa loo mfazi omhle kwaye wakhangela phezulu wathi ngokuba awunanto unokukha ngayo iqula linzulu. Wathi amanzi endiwanikayo abubomi obungunaphakade. Kwaye ekugqibeleni wafumanisa ukuba yayintoni na inkathazo yakhe. Bangaphi abaziyo abangazwayo bayayazi ukuba yayintoni na inkathazo yakhe. Wayenabayeni abahlanu ke wathini yena kuye wathi hamba uye kubiza umyeni wakho nize apha. Akhangela kuye wathi andinaye nawuphi umyeni. Wathi utsho kakuhle ukuba ubunabo bebahlanu kwaye nalo uhlala naye ngoku akunguye umyeni wakho. Wathi mhlekazi ndiyabona ukuba ngumprofeti ngoku siyazi xana umesiya efika loo nguyesu. Xana umesiya efika uya kusixelela ezi zinto kuba siyazi ukuba uya kuba ngulaa mprofeti. Siyazi xana umesiya athe wafika uya kwenza oku kodwa ungubani na wena. Wathi ndinguye. Kwaye phezu koko wabalekela esixekweni waze wathi yizani nibone indoda endixelele oko endakwenzayo ingaba lo akunguye na umesiya. Ukuba lowo yayingumqondiso kamesiya izolo kwaye isekwanguye namhlanje yinto ekwanye namhlanje ngoku ingaba nina abangazwayo niyakukholwa oko na ngoku oko kokwenu nina abasemgceni apha. Ngoku kwabo baphandle ngaphaya isibhalo nje sibe sinye kuze nibe nento eniya kuma kuyo. Bangaphi abakholwayo ukuba ungumbingeleli omkhulu ngoku lowo unokuchukunyiswa yimvakalelo yobulwelwe bethu. Thina sonke bawo wasezulwini lowo undaziyo uyazi ngokokwazi kwam andizange ndayibona indoda. Ngoku isenokuba yakhe yandibona kwaye mhlawumbi ndakhe ndayibona kodwa kuba yandibona ndazi into malunga noko kuba ndiye ndaba kwihlabathi lonke amaxesha ndithandazela abagulayo nezinto kwaye ndisenokuba ndahlangana naye ndaweni ithile okanye ndambona okanye into ethile andazi kodwa nakanjani na andazi into malunga naye. Yinyani leyo ingaba oko kunjalo mhlekazi nje ukuze abantu babe nokwazi. Yabona kulungile. Ngoku indoda emi apha ngesizathu esithile. Ngoku uphi laa mfo lowo ungumzingeli uEfesini okanye nabani na kulungile funa nje ukuba akubone oko. Uphi lowo uphi uBusty Rogers nje ubemi ngaphaya ngoku apha. Ngoku Busty uyandazi umnumzana uEfesini uyazi ingaba oko kunjalo Efesini ewe uyandazi sasizingela kunye phezulu eColorado ndiyindoda. Indoda ikhathazwa yimeko yobuphakuphaku leyo yinkathazo yayo kuba unedlala ebudodeni njalo uyavuka ebusuku nanjalo njalo uvela eOhio kwaye ngowenkonzo kamzwane uSullivan okanye uyaphaya. Ndibona mzwane uSullivan emiphaya uze nookids yiloo nto oyenzileyo njalo kulungile ngeli xesha uziva ngokwahlukileyo ngoku limkile kuwe. Ngoku ungaya ekhaya ukholo lwakho luyakuphilisa ngoku Thixo akusikelele. Ngoku niyakholwa. Ngoku andikwazi mnumzana ubuso bakho bukhangeleka buqhelekile kum kodwa ngoku ngokokwazi wena Thixo esezulwini uyazi andazi kwanto malunga nawo. Ndazi ukuba yintoni engalunganga kuwe bendingekhe ndibe nayo indlela yokwazi ukuba yintoni engalunganga kuwe. Uyindoda nje emiphaya kwaye ubunekhadi lomthandazo belinenani kulo kwaye wena nje inkwenkwe kunikela khadi kwaye uye wabizwa nje apha emgceni wokuthandazela. Ngoku yikhangele nje ukuba ivela njani uyabona njengelo tyeli lokuqala. Oko kunzima kakhulu oko kwenza ngakumbi kum ngelo tyeli lokuqala kunalo lonke ixesha ebendishumayela ngalo ngale ntsasa. Into ethile iyaphuma uyabona into ethile iyaphuma mfo selula enenene awukho apha ngenxa yakho ulapha ngenxa yomnye umntu othile kwaye lowo ngumntwana. kwaye umntwana akakho apha kwilizwe elithe tyaba eKansas unohlobo oluthile lomoya ombi onjengesifo sokuwa. Isifo sokuwa yiloo nto oyiyo. Kukho obumnyama phezu komntwana. Olunxibelelwano oluthile okanye ungu kwaba kwastrayikha. Anitshatanga oodade nonke okanye into ethile elolo hlobo. Njalo uyakholwa ngoko akusayi kuba naloo moya ombi kwakhona ukuba uya kukholwa ngentliziyo yakho yonke. Ngoko sele ukholiwe de makube njalo emntwaneni. Hamba ngoku kwaye ungakukuthandabuzi oko. Ngoku niyakholwa ngentliziyo yenu yonke nonke ninamawethu. Thandazela umntu othile, thandaza uvumele uThixo ukuba anike. Nenekazi lihleli phaya elithandazela la anti linomhlaza ezantsi phaya. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, emva phaya uyakholwa. Andikwazi, andizange ndakubone ebomini bam. Kodwa xana ubundiva ndixelela laa ndoda ngento ethile leyo yayiyicinga ngesihlobo, oko kuye kweza kuwe. Ngoku uyakholwa ngentliziyo yakho yonke. Ngoku uchukumise ntoni? Ndifuna abanye benu mawethu nindixelele ukuba laa mfazi uchukumise ntoni na. Umalunga neemitha ezingamashumi abini ukusuka kum akazange andichukumise, kodwa uchukumise laa mbingelele omkhulu. Uyabona basti, uyabona mhlekazi, uchukumise uKristu. Kristu uyeza aze andixelele ukuba yintoni ebeyifuna. Ngoku ufumana loo nto ebeyicelile. Mfazi, andimazi lo mfazi, ungongaziwayo kum. Ingaba kokunjalo, singaba semzini. Andizange ndambone ebomini bam njengokwazi kwam, kodwa uThixo uyamazi. Ukuba uThixo angandixelela into ethile malunga nawe njengokuba wenzayo kumfazi equleni, atyhile into ethile leyo isentliziyweni yakho, uya kuyamkela kwaye ukholwe ukuba kuya kube kungendim njengomntu ndikuxelela loo nto, kuya kuba nguThixo. Yakukukholwa oko. Ngoku ingaba aba babini okanye bangaphi apha besele sinabathathu, babini kulungile. Inenekazi ligutyungelwe lithunzi lokufa, kukho isithunzi esimnyama phezu kwayo lokuba linomhlaza. Oko kuchanekile, ugqirha ukuxelele ukuba lowo ngumhlaza wedlala lenkofu. Kunjalo oko, phakamisa isandla sakho. Usuka kude nalapha eIowa, uyakholwa. Unomhlawumbi unyana okanye ngumzukulu wakhe kwaye unento ethile engalunganga emehlweni akhe kwaye uthandazela yena. Uyakholwa ukuba uThixo unako ukundixelela ukuba ungubani na, Nkosikazi McKee? Ngoko buyela ekhayeni lakho kwaye uphile. UYesu Kristu uyakuphilisa. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ngoku? Andizange ndambona mfazi ebomini bam. Yintoni eyenza oko? Umzuzwana nje, ndikhangele kanye kumfazi ontsundu ohleli phaya apha ngasemva. Aye okwakukhanya oko okubonayo kulaa mfanekiso ujinga phezu kwaloo mfazi uhleli phaya emva. Ndikholwe ukuba ndingumprofeti wakhe, Dade. Uthandazela umyeni wakho okwinqanaba lokufa oseVeterans Hospital, lowo nguIto Inkosi. Kholwa ngentliziyo yakho yonke ngoku, uya kuphila. Uchukumise ntoni? Nankuya umfazi, umfazi ontsundu, indoda emhlophe njengomfazi equleni. Uchukumise ntoni? Kwaloo uYesu mnye. Akanguye laa mfazi mnye, umfazi ontsundu yayinguye, okanye umfazi ongumsamariyakazi yayinguye. Yena ungomnye umfazi, andingoYesu loo ndoda inye, ndiyenye indoda. Kodwa ulikholwa kuYesu Kristu njengokuba wayenjalo laa mfazi, kwaye ndilikholwa nomkhonzi wakhe, kwaye kwaloo moya mnye usebenza kuloo mhla, uKristu akafanga, uyaphila. Andizange ndambona okanye ndimazi ebomini bam. Ngoku uyabona, akunyanzelekanga ukuba ube nekhadi lomthandazo ukuze ube lapha. Uba nokholo nje kuThixo. Ngaba oko akunjalo? Ngoku ndiyamazi laa mfazi phaya, kodwa ndiyazi ukuba uthandazela ntoni na. Laa mtshana, uyakukholwa oko ezantsi emzantsi? Ukuba uyakukholwa ngentliziyo yakho yonke, uya kuphila. Uthini malunga nawe? Singabangazaniyo omnye komnye. Ungumfana nje. Andizange ndakubona ebomini bam.
You believe that God can tell me what your trouble is? If he will it help you?
Uyakholwa kuba uThixo angandixelela kuba intoni inkathazo yakho. Ukuba uyakwenza njalo, ingaba oko kuyakukunceda ngokuqinisekileyo.
You keep leaving out there, see?
Go, nje nihlale nikholwa phandle phaya yabona. Inkathazo isentanyeni yakho. Wafumana ingozi yenqwelo mafutha. Uhla uvela phezulu emantla. Usendaweni yaseBedford, eIndiana. Inyani le, ingaba inyani le. Ngoko uyakholwa ukuba intamo yakho iyakulunga. Njengoko ukholwa, ke makube njalo kuwe. Buyela emva ekhaya uze unike uThixo udumo. Uphilisiwe.
You believe that God can reveal to me
njani mhlekazi uyakholwa kuba uThixo angayityhila kum inkathazo yakho uxhwalekiswa yimeko yobuphakuphaku ikubangela ukuba ube nesisu esibuhlungu ithumbu elikhulu inkathazo yamathumbu eneneni usuka eCalifornia unjalo oko uyakholwa kuba uThixo uyakwazi ukuba ngubani na mnumzana uMaria ulungi phelile ngoku buyela ekhayeni lakho call against Israel yakho yonke.
Are we strangers to one another? I don't know you.
Ngaba singabangazaniyo omnye konke. Andikwazi kwaye uthi andikwazi nawe awundazi. Singabangazaniyo ingaboko kunjalo. Ukuba uThixo uyakutyhila kum into ethile malunga nawe. Uya kundikholwa ukuba ndingumprofeti wakhe. Ingaba nonke niyakukholwa ndenza ndibe ngenene ndibe bubuthathaka ngenene ngoku uyabona. Nje kholwani ngoku mna nje intambiso ilapha niyayazi loo nto aninjalo niyayazi ukuba ilapha uyabona. Umoya oyingcwele ulapha ngoku ukuba ndinako nje ndiyandiba buthathaka ndisakwazi nokunibona phandle phaya kwakhona uyabona nina. Ukuba imeko enye yenza ukuba uYesu abe buthathaka ziyakuthini ezi sixhenxe okanye ezi sibhozo iimeko ezilishumi apha esibe nazo apha ngesihlwele ezintlanu okanye ezintandathu okanye ezisixhenxe phandle apha eqongeni nezintathu okanye ezine okanye ezintlanu phandle phaya yabona indibeke kwindawo endingenako ukubuya ndibone kakuhle kwakhona bonakala ngokungathi sisihlwele siphela siya sisiba njengobisi ukuba nje ninokuqonda oko kuxinana komoya oyingcwele ongena ngaphakathi kukho oko uya ukukhanya phaya kundahanda phezu kwesakhiwo yabona kuko kunizisa ndaweni inye endaweni ngoko ekubeni lo mfazi emiyapha kunemgceni ukuthandazela ngoku ukuba uThixo uyakutyhila apha ndiphakamisa izandla zam andizange ndambona umfazi andazi kwanto malunga naye ukuba uThixo uyakutyhila ngokuchanekileyo makhe loo nto awathi wayenza okanye loo nto ayiyo okanye ke into ethile eyenye malunga naye ingaba niyakukholwa nonke ngoko ukuba lowo nguthixo okwenzayo oko niyakukukholwa oko kwaye ninako ukwamkela niyakukholwa ukuba niyakuphila ngoku niyakuyenza loo nto akade ndiyayazi inkathazo yakho ndiyayazi inkathazo yakho eyakho ayifihlwanga uyabona uThixo uyazityhila ezo zinto kodwa ukuba uyakukholwa nje ngoku ndiyakuza kuni ninibeke izandla kuba ndiyangenene ndisiba buthathaka ngenene kwaye ndiyazi nje kancinci ke andizange ndiphinde ndibone kwakhona uyabona ngoku niyakholwa ngentliziyo yenu yonke ngoku kumbulani akundim nabani na uyayazi loo nto ngumoya oyingcwele ehe ngoku ukuba nje bendinokubamba umoya womfazi loo nto inye uYesu awayenzayo ezama ukubamba umoya wakhe wathi ndizisele ndisele phantsi indoda nomfazi njengokuba yayinjalo phaya ngoku ungumfazi oselula omncinci kakhulu kunam ngoku mhlawumbi loo mfazi wayemncinci kunoYesu wayemalunga namashumi amathathu anesithathu eminyaka ubudala kwaye mhlawumbi yena wayengekho kodwa kwishumi elinesibhozo okanye amashumi amabini nje umfazi oselula kwaye yena wayengakwazi ukuba athini kodwa xana wayethetha kuye wathi ndizisele ndisele ngoku uba wayemthumele phezulu kwasamari wayesendleleni yakhe ukuya eYeriko kodwa wajikela kwasamari apho kuphezu ngaphaya kwentaba wayekwenzela ntoni oko wathi wayenesidingo sokuba adlule ubawo waye emthume phaya ke weza nje kwaye wahlala phantsi athuma abafundi edolophini ukuba baye kufumana into etyiwayo kwaye lo mfazi umhle uselula weza kukha amanzi kwaye ubawo umele ukuba wathi ndiyabiza kuye wathi mfazi ndizisele ndisele kwaye incoko yaqalisa ngoku yinto efanayo apha ngaba usibekile isandla sakho kwidyasi yam omnye wenu hayi mhlekazi uThixo osezulwini uyazi ukuba kukho into endichukumisileyo ngoko nini bendicinga ukuba ngubhili ndixela ukuba ndihambe uyabona izandla zam uThixo uyazi ukuba yinyani leyo into ethile endichukumise ngolo hlobo kwaye ndacinga ukuba yayimubhile endixelele ukuba hamba yabona ndixana usiba ngolu hlobo awazi kakuhle awazi ukuba uyeke nini okanye wenze ntoni na uyabona phantse nje ungazazi ukuba uphi na bendithatha amalunga nantonini umfazi equleni kwaye emva kokuba efumene apho inkathazo yakhe yayikhona kwaye wathi hamba uye kulanda umyeni wakho kwaye wathi andinayo kwaye wamxelela wathi ubunabahlanu ngoko yena wathi ndiyabona ukuba ungumprofeti ndiyazi ukuba xana umesiya athe wafika uya kusixelela ezi zinto ingaba lowo bekuya kuba kwa nguloo mesiya mnye namhlanje uba bendinokukuxelela into ethile leyo ingalunganga ukuba uthixo kakuncedi uyakufa unomhlaza ngoku uyakholwa ukuba uthixo unokundixelela ukuba loo mhlaza uphi usesizalweni uyakholwa ukuba uthixo uyakwazi uba ungubani na uyakholwa ukuba uthixo uyazi apho uvela khona usuka elinoy elakho igama ngunkosazana Johnson buyela emva kwaye uphile uyesu kristu uyakuphilisa uyakholwa ngentliziyo yakho yonke nje mvumele aphile kukho isizathu sokuba ndikuxelele ukuba uphile bawo sezulwini egameni lenkosi uyesu ndibeka izandla zam phezu komfazi ngoku dambisi yomoya oyingcwele ilapha mphilise nkosi egameni likayesu kristu phixo othandekayo phezu komzalwane wethu othandekayo owabusindisayo ubomi bakhe emva phayango august owu thixo onenceba yiza kuye ngoku ngeli thuba umoya oyingcwele ethambisa iintliziyo zethu ndiyakwazi ukuvavanywa komzalwane wam philise nkosi kwaye umenze aphile ubunohlaselo lwentliziyo unesifo seswekile ndiyazi ukuba uva ubunzima nangona oko bawowethu wasezulwini le ndoda kufuneka ikufumane okanye ife iyakuthanda ukuya esibhedlele xolela izono zayo kwaye uphilise umzimba wayo egameni likayesu kristu yanga engaphili yiya ekhaya hamba ulungile apho nonke nimselo mzalwane ekhaya thixo wethu oxabisekileyo egameni likayesu kristu izandla zam ziphezu kwakhe ngeli thuba intambiso yomoya oyingcwele ikufutshane yenze abantu bayiqonde menze aphile awo thixo njengokuba ndibeka izandla zam umzimba wam ongafanelekanga owonakeleyo owonakeleyo nongendawo kodwa umoya oyingcwele uphezu kwam ngoku angamandla lawo anokucalula iingcingane zentliziyo angamkhathalela lo mfazi kwaye aphilise umzimba wakhe egameni likayesu ixo othandekayo ndisazi umzwane wam nemeko yakhe ndisazi ukuba esi sithintelo sokuthetha owu thixo ngalo mfana esilwa umlo olungileyo wokholo emi kubukho bukajehova jaira inkosi ezibonelayo idini angamandla lawo amvusayo uyesu engcwabeni amchukumise kanye ngoku amnike umnqono wentliziyo yakhe egameni likayesu kristu amen osi yesu phezu kodade wethu ndibeka izandla zam egameni likayesu kristu angalo mehlo angaphiliswa kwanga eyakhe inkxwaleko ingemka emzimbeni wakhe egameni likayesu kristu amen bawowethu wasezulwini ngenxa kadade wam omncinci ukhithi ndiyathandaza ukuba uya kuyisa kuye kwaye umnike amandla ebudaleni bakhe njengoko wenzayo kunawo nkosi wangangasetyenziselwa uzuko lwakho siphe oko bawo egameni likayesu kristu ngoko umzwane ukhithi nkosi oko kufa kwambetha kodwa ubomi bambuyisela umva thixo ndiyathandaza ukuba uya kumgcina omelele adlule kude kwixesha lakhe alabelwene kodwa wena unguthixo kwaye uyakwenza oku ukwenzela uzuko lwakho njengoko wandithembisayo esibhedlele ngoku mnike amandla ukwenzela ubungqina banga ubungqina bakhe bungavakala kulo lonke ilizwe laseohio kwihlabathi lonke jikelele